Asikhothame samakhanda ethu manje kwesikhashana somkhuleko.
Most gracious Father, we thank thee this morning for this privilege.
Baba onomusa kakhulu siyakubonga kulokhu kusa ngalenhlanhla yokuba lapha kuleli hholo sibheke umphumela wosuku.
But we don't
kodwa sazi ukuthi usuku luphetheni kodwa siyazi ukuthi ubani ophethe usuku.
So we pray that he who holds the day and
ngakho siyakhuleka ukuthi lo ophethe inamuhla nekusasa nalo lonke iphakade uzosibusisa namuhla njengoba sibuthele ndawonye egameni lakhe ukuze sazi kangcono ukuthi siphile kanjani ukuze simkhonze.
This is our full intention, Father.
Lena inhloso yethu egcwele baba uNkulunkulu owazi izinhliziyo zethu uyazi ukuthi leli liqiniso sizinikela kuwena nengxenye ezayo yosuku kube inkonzo yakho egameni lika Jesu Kristu amen. Ningahlala phansi. Sanibona zethameli ezibonakala kanye futhi nalezi zizo zethameli ezingabonakali esizweni sonke lapho sixhunywe khona ngezingcingo kulokhu kusa. Lokhu kunginika inhlanhla enkulu ukuza lapha nokukhuluma kulokhu kusa ngale ndaba esemqoka. Kwizethameli ezibonakalayo impela kuyadida kancane ngoba nje phambi kwami kukhona amakhethini manje ke ngifanele ngikhulume ngakwesokudla nangakwesokunxele. Nakwizethameli ezingabonakali nginehholo ngakwesokudla sami kanye futhi nendlu yokuzivivinya ngakwesokunxele sami. Futhi ngiphansi namakhethini evuliwe maphakathi enza esokudla sami nesokunxele. Futhi siyaqhichima kulokhu kusa lonke ihholo kanye nendlu yokuzivivinya kanye futhi nesonto isonto ezathi emgoqweni u-8 no-10. Nasezindaweni ezichimayo uhlelo lwezingcingo lukuthatha likuse ezansi kwezinye izindawo. Sibe nesikhathi esikhulu kakhulu enkosini futhi siphathi kwamathemba amakhulu ngale nkonzo kulokhu kusa. Futhi manje kulobusuku kuyisikhathi sokuvala kwalolu izinsuku ezine zomkhankaso ngani ngempela simema wonke lowo ongakwazi ukuba lapha. Siyethemba ukuthi iNkosi izosinika uvuthondaba olukhulu kulobusuku ngokwenza okuthize okukhulu ngokumangalisayo. Ngangokuthi izophulukisa bonke abagulayo futhi yenze izinto ezinkulu ehlala izenza. Futhi siphansi kwethemba elikhulu ngalokhu kuhlwa. Abantu bonke bayamenywa ngenhliziyo emhlophe, wonke umuntu, wonke amabandla awo onke amahlelo. Awudingi ngisho nokuthi uze ube ngumKristu, ngempela sibiza izono ukuba zingene zihlale phakathi kwethu. Futhi senza okusemandleni ethu onke kubafundisa ukuthi iyini indlela yeNkosi ukuze siphile. Manje ngethemba ukuthi izethemela zizokushaywa uvalo. Futhi ngiyethemba kuNkulunkulu ukuthi angezi kushaywa uvalo. Ngoba ngibe nobusuku obukhulu kakhulu obuningi ubunzima. Ngokuba ngiyaqonda ukuthi izinto engizishoyo kulokhu kusa ziyobhekana nami ngosuku lokwahlulelwa. Futhi angikwazanga ukulala. Futhi ngiyazi uma ngingazisho kuyobhekana nami ngosuku lokwahlulelwa. Ngakho kwenza kube nzima ngeke ukuchaze. Futhi manje kulokhu kusa yileso sifundo esikhulu esizoxoxa ngaso umshado nesahlukaniso. Futhi isizathu engenze kwaba isikole sangesonto ukuze sikwazi ukukhuluma ngakho futhi sithathe isikhathi sethu esikhundleni sokushumayela intshumayelo ngakho kungukufundisa ukuvela embhalweni. Futhi ngifuna ukusho ukuthi uma noma yimuphi umfundisi noma befundisi noma kuyiphi indawo kwenzeke le teyiphi-ke iwele ezandleni zabo uma siyidedela le teyiphi. Angazi ukuthi ibandla lizokwenzani ngayo. Ngicela umfowethu Fred ukuba abone ibhodi yebandla ngaphambi kokuba ayidedele le teyiphi. Nakini bantu ningaphandle esizweni sonke eninezinqophamazwi ezihleliwe, sizani ningayikhipheli ngaphandle le tephu ngaphandle uma nizwa ngumfowethu Southman ngayo. Manje futhi uma ikhululwa, futhi noma yimuphi wabafowethu abangabefundisi noma yimuphi umKristu noma yikuphi ongeze ukuvumelana nezinto engizishoyo ngale ndaba, ngethemba ukuthi awuzukukugxeka. Uma ungakuqondi ngendlela engikufundisa ngayo, awu unelungelo kulokho njengomfundisi njengomelusi wezimo. Futhi ngihlonipha noma yini oyikholwayo. Futhi kukhona imiqondo emikhulu emibili ngalokhu. Futhi uma kukhona imibuzo emibili kufanele owodwa wayo ube yiqiniso kungenjalo yomibili ayiqinisile. Ngakho sizozama ukubuka ezwini kaNkulunkulu kukhukuze ukuxazulula lokhu. Ngimina uma kungumbuzo weBhayibheli, iBhayibheli ngempela linayo impendulo kuwo. Futhi manje ngaphambi nje kokuba sibe nalezi siqalele indaba njalo, ngaphambi kokuba ngikhulekele izwi, ngifuna ukuzokalisa kulowo nalowo wenu ukuthi nina makristu kakhulu, ukuthi ngifisa ngifuna ningikhulekele kulokhu kusa. Nabo bonke ngaphandle kwizethameli ezingabonwa olaleleyo kulokhu kusa, ngikhulekeleni ngoba ngifuna ukuba neqiniso futhi ngethembeke. Manje siyaqonda ekwenzeni lezi zinkulumo mbiko, omunye umuntu uma kungumuntu oyedwa kuphela uzolenga kukho njengokungathi kwakuphakathi kokuphila nokufa. Baningi abeni lapha abazohamba bekholwa, sobala abaningi benu mhlawumbe ngeke. Kodwa ngiyazi enkonzweni yami kukhona abantu abeza bazongilalela futhi bakulalele engizokusho. Abavela yeyo bahlezi khona lapha kulokhu kusa ezizweni ngezizwe, abavela kwabaningi base-United States, Canada nangaphesheya kwezilwane. Futhi ningakubona ubunzima obukubeka kubo ukwazi ukuthi leyo ndawo yokugcina yaphakade yomuntu isezandleni zakho, ngoba izobambelela kulokho okushoyo. Ngakho uNkulunkulu uyongenza ngiphendule ngakho, futhi ngifuna ukusondela kulokhu nje ngobuqotho bami bonke. Manje ngicela odadewethu futhi ngiguqule amanye amazwi ami ukuze ngikwazi ukulikhuluma phambi kwabo. UBilly unawo ephaketheni lakhe kulokhu kusa phandle lapho ezinye izinto ebezingeshiwo zikhishwe phambi kwezethameli ezixubene. Futhi ezinye mhlawumbe engizozisho nifanele niqonde nikuthathe njengokuvela okuvela kumfowenu. Ngakho konke engikwaziyo, bungahlala ehhovisi kadokotela futhi umlalele ubengasho amagama njengoba enjalo kuwe. Futhi abanye benu manenekazi asemancane nensizwa, akifuni ningizwe kabi. Ngifuna nikholwe futhi nje nihlale nithule. Kumbulani iqiniso lifanele ishiwo libe yiqiniso. Futhi manje akungabazeki epha bazobaningi abini abazophikisana nalokho okuzoshiwo, kodwa ngifuna ukukufakazisa kini ngeBhayibheli. Nathi futhi ngiyakholwa uma nje uzohlonipha futhi ulalele, khona-ke uzoba nokuqonda okungcono nomqondo walokho ebengikushaya ngesando njalo. Ngikholwa ukuthi lokhu kuzokuchaza futhi ngethemba ukuthi kuzokwenza. Manje singale sithi kwelula ihora nengxenye noma mhlawumbe sibe side ngalokhu, angazi ukuthi kuzothatha isikhathi eside kangakanani.
Again,
manje futhi ngithanda ukusho lokho kulesi sikhathi ukuthi ngokwazi ukuthi abantu ubambelela emazwini akho bayakwenza kumfundisi wabo, futhi empeni ngeke ngaba ngumfundisi. Futhi babambelela emazwini omfundisi njengokungathi nje bekuphakathi kokufa nokuphila. Babambelela emazwini omphristi wabo ngokungathi nje bekuphakathi kokufa nokuphila. Uthempeleni umfundisi mhlawumbe nakho konke lokho akwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani, ufundisa abantu bakhe impela nse njengoba afundisa ikolleji. Akungabazeki epha lokho umpristi futhi ezinkolweni ezehlukile ezinabapristi. Usobala umfundisi ngempela ngumpristi kungumkhulumeli. Ngakho uma umpristi kukho konke lokho akufundiswayo kweyakhe ikolleji nasezigodlweni, indoda enobuqotho obujulile isho khona impela nje efundiswa khona. Yebo, manje-ke anginalwazi lwasekholeji noma ulwazi lwasesigodlweni, futhi awukho kuphambene nalo nhlobo, kodwa nginempilo engejwayelekile kabi. Ngabe zongise ngumfanyana nje. Futhi kulokhu kwakungesibonakalayo esizwakalayo isibonakaliso enganikwa sona, insika yomlilo ilenge esihlahleni, ngineminyaka eyisikhombisa ubudala khona lapha e-Utica Park. Baba wami wayesebenzela umnumzane O.H. Watson osanda kufa nje. Futhi niyifundile incwadi, niyayazi indaba. Kuti kusukela ngaleso sikhathi ezansi phezu komfula khona yakha moya yabonakala phambi kwabantu. Futhi manje isiyaba nesithombe sithathiwe izikhathi eziningi futhi silenga eWashington DC njengesaziso ehholo yezenkolo yobuciko. Njengento kuphela engesikho okwemvelo yasemhlabeni osekwake kwafakazelwa ngokwesayensi kuba kuthwetshulwe. Ngomlilo efanayo ebukeka ifana nse nangayo yonke indlela eyakhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe.
I believe it's Jesus Christ.
Ngikholwa ukuthi nguJesu Kristu esimweni sikamoya ebudodaneni bukaNkulunkulu. Ngokuba wayebizwa ngendodana yomuntu ngenkathi efika okokuqala, manje ubizwa ngendodana kaNkulunkulu. Esikhathini seminyaka eyinkulungwane yoba indodana kaDavide. Fika indodana yomuntu umprofeti njengoba kwakhulunywa ngaye. Manje uyindodana kaNkulunkulu okungesikho kwemvelo yasemhlabeni. Esikhathini esikhulu seminyaka eyinkulungwane ezayo uyoba indodana kaDavide ehlezi esihlalweni sobukhosi kaDavide. Njengoba bonke abafundi beBhayibheli bekwazi ukuthi lokho yisethembiso sobuNkulunkulu noNkulunkulu kuDavide uyovusa indodana yakhe kuba ihlale esihlalweni sobukhosi sakhe. Futhi manje kweyinqaba inkonzo engejwayelekile ngibizwe ngayo yonke into kusukela kuNkulunkulu kuya kudevil futhi lokho nje kuhlala kungaleyo ndlela. Yilokho lo mbishopu mkhulu webandla lamakatolika akusho kimi ngobunye ubusuku ezansi lapho ingxoxiswano yayingukuthi ukuthi wathi mfowethu Branham uJohane uMbhaphathizi wazikhomba ngokusobala embhalweni njengoba kwakhulunywe ngumprofethi u-Isaya.
Your ministry
wathi inkonzo yakho ikhonjwa ngokusobala ebandleni. Wathi amaluthela asebhayibhelini. Wathi amaluthela ayemazi uLuther, amawesela ayemazi uWesley, kodwa kuthiwani ke ngamaPentecostal na? Wathi ayazulazula wazi ukuthi azoya ngaphi. Futhi ngathi mnumzane ngiyakubonga lokho, futhi kwakuyile leso sikhathi mongcwele wehlela phezu kwenenekazi elali ingakaze lingibone umkakhe, futhi wakhuluma futhi wakhomba izinto ezifanayo. Manje ukuba neqiniso phambi kwalomlayezo engiwukhulumayo kulokhu kusa, angazi ngamtshela ngathi mnumzane ngingekusho lokho. Lokho kuyinto enkulu kakhulu ukuyisho, kubukeka njengakho. Into eyodwa engiyaziyo ukuthi kukhona okuthizo okwenzekile. Impela zonke lezi zinto nje kufakazelwe ngokwesayensi futhi kwafakazelwa ndawo zonke ezweni, kungeke nje kwaba insumansumane, kuyiqiniso. Ake ngisho ngokuvuma ngaphambi kokuba ngikhulume nani kulokhu kusa, angazi ukuthi bengingeke ngalo kodwa ngenze noma yimuphi umnyakazo ngaze ngezwa kuye okhulume nami esikhathini esedlule futhi wangitshela lezi zinto. Khumbulani inkosi yethu Jesu Kristu ayizange neze izikhombe yona njengendodana kaNkulunkulu. Yathi nithe ngiyiyo ngazalelwa khona lokhu njalo, kodwa ayizange neze izikhombe yona. Futhi manje leyo kwakuyinsika yomlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli, kwakuyinkosi uJesu Kristu esimweni sikamoya. Nakukhona lokho na izwi mcabango elapho uma kuNkulunkulu. Kwathi-ke ngenkathi esemhlabeni wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu, sonke siyakwazi lokho. Futhi emva kokufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka, uSawuli waseThasu wayesendleleni yakhe ezansi ebheke eDamaseko ukuzingela amaKristu ngoba ayefundisa izinto ngokuphambene nalokho ababekufundisile. Futhi wayeyiqhawela ephula phansi kwaGamaliyeli, omunye wabafundisi abaqhamile bangosuku esikoleni sabo, isigodlo sabo, futhi indoda edumileyo nophethe isikhundla sebandla. Futhi kwakulapho ukuthi kukhanya kukhulu inceke yomlilo futhi yamshaya yamlahla phansi phakathi nemini. Nezwi lathi, "Sawulu, Sawulu, ngihluphelani na?" Manje uma uphikisisa ngenkathi uPaul uSawulu evuka wathi, "Nkosi, ungubani na?" Manje lowo mfana eliyiJuda ngempela wayengenakubiza noma yini ngaphandle uma kwakukade kuyinto efanekisa uNkulunkulu, wayengeke akubize ngenkosi. Ngakho kwakuyinceke yomlilo efanayo. Njengoba uJesu athi ngiya kuNkulunkulu, ngavela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu. Nanga wayelapho esebuyele esimweni senhlaka yomlilo futhi. Wathi, mina nginguJesu mzingela wena futhi kulukhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini. Futhi siyaqonda ukuthi ngenkathi umpostoli uPetro okunguye wanikwa izithuthulelo ukwakha ibandla, siyathola ukuthi wayesentilongweni futhi yona lensika yomlilo efanayo yadubula ezinsimbini yavula iminyango yetilongo futhi yamkhipha uPetru ngokungaqondakali ngaphandle ngisho okuphazamisa umlindi. Ngimina nguJesu Kristu ngoyizolo namuhla naphakade. Futhi ke niyohlala njalo nazi noma yini ngemvelo yakho. Noma yini yaziwa ngemvelo yayo, isithelo esithelayo. Futhi nginicela niqaphele uhlobo lwesithelo okusithelayo. Lokhu ukukhanya okunguNkulunkulu ngoba njalo kubuyela emuva ezwi kaNkulunkulu futhi kulifakazise izwi kaNkulunkulu, kushumayele izwi kaNkulunkulu. NkuNkulunkulu alifakazise lelo zwi ngokwenzeka kanjalo phambi kwenu. Kufanele kube khona okusemva kwalo. Abantu ungibize ngomprofethi, angizibizi ngomprofethi ngoba ngingelo kodwa kusho lokho. Kodwa ngine ngithi, ngingasho lokhu kuthi, inkosi ngivumele ngibone izinto zingakenzeki, ngisho izinto eyenzekile, ezokwenzeka, eyenzekayo. Futhi akukaze kwehluleke nakanye emashumini ezinkulungwane zezikhathi. Konke ayethe kuyokwenzeka, kwenzeka. Sonke siyakwazi lokho. Uma kukhona umuntu wezethameli ezibonakala kulokukusa noma yikuphi, angasho lapho okwakhe kwehluleka khona nakanye ukhululekile ukusukuma futhi asho njalo. Kodwa uma wonke umuntu azi ukuthi ngazo sonke isikhathi sezinkulungwane zezikhathi bekuba yikho ngokupheleleyo akathi amen. Ngiyabonga kho lokho bekungaba into efanayo izwe lonke. Kukhona okuzokwenzeka njenge. uNkulunkulu akazithumeli neze lezi zinto kungenganhloso emva kwakho. Ngicabanga nje lapha, ngikubeke lapha elinye lamanothi ami. Engiligqokile kulokhu kusa isethi lezigqizo zemikhono weyembe. Futhi abaningi benu bezwile ngalo mdlalo wabhayisikobho ophambili uJane Russell nonina uyiPentecostal. Futhi uDanny Henry ungumzala wakhe, umzala wakhe uqala umntwana kadadewabo kanina wayeyibaptist. Wayeme emhlanganweni, umhlangano wawosomabhizinisi eLos Angeles eCalifornia eminyakeni emibili edlule. Futhi ngangisanda kuqeda nje ukukhuluma ngezinkulu ezinamandla ezinkulumombiko ezinzima. Ukuthi ngisho nomboniso omunye wababonisa abakhulu be-Assemblies of God behlela emsamo besuka phezulu kuvulande ophezulu lapho ayehlezi khona futhi wathi angikholwa ukuthi umfowethu Branham ubesho lokho. Ngathi ngifanele ngikusho umnumzane kungu-isho kanje inkosi. Futhi manje-ke kwakumayelana nebandla kulonyaka. Futhi kwathi ngalezo sikhathi le nsizwa engizobhizinisi umfowabo ungale wayelapho wayethwebulela ithelevishini izithombe ngalokho kusa. Omunye umfowabo ungumhloli womgwaqo kahulumeni waseCalifornia. Futhi uDanny Henry wahamba waya phambili emva kokuvalwa komhlangano emsamo kanje lapho onke amadoda ayehleli khona. Wehla ukuba angigaxe futhi washo lamazwi. Wey Branham, ngethemba ukuthi lokhu akuzokali kungokuthuka okungcwele, kodwa wathi lokho bekungenza isahluko sama-23 sezambulo. Okungukuthi kukhona izahluko ezingama-22 kuphela esambulweni. Wathi ngethemba ukuthi lokhu akuzokali kungokuthuka okungcwele. Wathi nje angakusho manje umfana wayeyibhaptisti futhi engazilutho ngokungesikho okwemvelo yasemhlabeni. Engigaxile waqala ukukhuluma ngolimi olungaziwa. Futhi lapho eseqedile ukukhuluma ngolimi olungaziwa, kwakukhona oqatha wesifazane onsundu ehlezi khona phambi kwami. Wasukuma wathi lokho akudingi kuhunyushwa. Wathi ngivela eShreveport, eLouisiana, noma eBaton Rouge, eLouisiana, wathi leso isifulentshi ngokusobala. UVictor Duke owayeyindoda engumfulentshi naye futhi ehlezi phezulu lapho wathi iphela ngeyindoda engumfulentshi futhi leso bekuyisifulentshi ngokuphelele. Ngathi ake nime kancane, wena kubhale phansi akushiloyo nawe, wena kubhale phansi akushiloyo ngaphambi kokuba nisho noma yini. Bhaleni phansi nikusho bese sibona amanothi enu. Futhi ngakho oyedwa wabhala phansi nomunye wabhala phansi, kwathi ngisho nokho efane kwafana. Wase kuthi-ke nje ngalezo sikhathi ngenkathi benyusa amanothi, obukeke muhle umfana osemncane womlungu onekhanda elinezinwele ezingemnyama weza ehamba evela ngemuva. Lapho yayingekho indawo eyenele ukuba ahlale phansi, wayemile ngemuva weza ehamba eya phambili. Wathi umzuzu nje ngithanda ukubeka inothi la nami. Wathi ngingumhumusho wesifulentshi we-UN, inhlangano yezizwe. Wathi ngithanda ukushiya inothi lami. Futhi lapha onke amanothi amathathu efana nse esifulentshi. Futhi nansi indlela okufundeka ngayo. Noko ngamanoti okuqala athathwa inoti ela belela thathwa zisuka nje leli inoti lika Tony iqobo lwakhe wayiliphethe phakathini lakhe empeleni la yakho sobusiness abangamaKristu njalo njalo ngoba ukhethe indlela eyingcingo indlela elikhulu ngokuthe xaxa uhambe ngokwakho kuzikhethela
Thou hast picked the correct and precise
Uthathe isinqumo esiqinileyo nesiyiso du futhi kuyindlela yami ngenxa yesinqumo esinzima isabelo esikhulu kakhulu sesezulu sizokuhlalela isinqumo esihle kangaka pho osenzileyo lesibuso uqobo yilokho okuyokunika futhi kwenze kufezeke ukunqoba okukhulu kakhulu ebuNkulunkulwini bothando balindoda yasayina igama layo lapho
The above statement was interpreted by of Danny Henry.
Inkulumo mbiko engehla yahunyushwa ka Danny Henry, a prophet ngumfowethu Branham, yanikezelwa ufakazi abathathu eKF e Los Angeles, eCalifornia.
Now, this same young man.
Manje yona letsizwa enikeza lesi prophet ingazi ukuthi yayithini. Yayise Jerusalem ecishe sekwedlule inyanga.
He had the privilege of going out.
Yaba nenhlanhla yokuphuma futhi yalala ethuleni lapho uJesu ayefele khona futhi wembele. Futhi ngakho ngenkathi ilele lapho yathi ngifika empondweni wayo ngamandla amakhulu futhi yaqala ukukhala izinyembezi. Yathi lokulukhuni kangakanani kumfowethu Branham ukumelana nezwe nalezi zinto nawo onke amabani. Njengoba kwake kwashiwo ngoyedwa wengxenye kaBilly Graham wathi sinombono uBilly Graham ngoba onke amabandla ahlangene ndawonye angakuye siyambona ola Roberts amaPentecostal kodwa sike sibe noma yini kanjani nqa kuphambene nalokho abantu abafundiswe khona na uNkulunkulu futhi uthini akwenzayo okumsebenzi ukuzilibazisa wenza amatshana Waphumela lapho isiphambano sasibekwe khona phansi lapha abathi khona isiphambano sabekwa edwalini Akekho wayekhona ngakho wakhephula iphezwana ledwala wase elifake phakathini lakhe kube isikhumbuzo wafika ekhaya wangenzela amapheya ezigqizo zemikhono yeyembe ngalo futhi ngokumangalisayo ikathi ezenza zabo kasengathi zinindwe igazi futhi kuleso naleso sazo ngokuqhubeka uhamba kuqonde indlela eyingcingo eyedlula kuzo zombili manje lokho kungahle nje niyabo omunye futhi angahle angakunaki Kodwa kimi kungokuthokozela izinto engizikholwayo ngikholwa ukuthi yonke into inekushoyo kuyo futhi manje lesikhathi noma yini inkosi enayo uma lena kungesiyo into eyayiprofethayo kama lakho wesine kanye futhi nekaloka weshumi nesikhombisa neminingi eminye imibhalo okuzokwenzeka kulolu suku lokugcina mangisho lokho sengivala kubeke isisekelo sendoda nxa isifika Ngakho ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu somandla uma kuba ngaleyo ndlela yengivumele ngenza ukuthi izokuncanyana esimeni sami sokungafundi ukukhombisa ukubonga kwami kothando lwakhe kimi uthando lwami kuye nothando lwethu kubantu Ngakho ke ngobuqotho ngizondela kule ndaba yokuthi umshado nesahlukanise ngathi uNkulunkulu angaba nomusa ke thina sonke futhi manje laleli sisane
and sisters
Uthi bolete wethu ningasukumi niphume hlalani ithulo kwesikhashana bafowethu yenza nokufanayo ningazivali izinto zenu zokulalela ngaphandle lapho okuza kulokhu kuchunywa ningakwenzi lokho yalani nje nithule imizuzu embala kuze kuphele lalelisisani uma ungavumelani lowo phansi imibhalo engiyisebenzisayo bese ke uyifundisisa ngokukhuleka ngaphambi kokuba wenze isinqumo sakho
God help us
uNkulunkulu sisize njengoba sizama ukuthundela kule ndaba
Now
manje ingahle ithi kweluleka kancane ngifuni ijahe uthi nje thathani isikhatsini thina sonke futhi sifundisise izwi kaNkulunkulu ngeqiniso nangesineke njengoba sazi ukuthi lifundisiswa kanjani
Let's begin with St Matthew the 19th chapter and beginning
Asiqale ngoMathewu ongcwele sahluko seshumi nesishiyagalolunye futhi siqale ngicabanga ukuthi ngevesi leshiyagalombili lesahluko seshumi nesishiyagalolunye ngifisa ukuqala ngingahle ngiqale futhi ngelokuqala futhi ngifunde ngehlele kwelesi shiyagalombili ivesi lesahluko seshumi nesishiyagalolunye
Now remember these things that I say
manje kumbulani lezi zinto engizisho zifanele zivele ezini likaNkulunkulu Ungebe ngumbono wami ngoba umbono wami ufana nje noka noma ubani omunye Kodwa kufanele kube sekuqhubekeni nezwi kaNkulunkulu. Kumbulani uNkulunkulu ugcina yonke into ekuqhubekeni. Akaguquki neze, unguyizolo namuhla naphakade. Niyakukholwa lokho na? Usenguye. Manje ngizofunda kusukela kwisahluko seshumi nesishiyagalolunye.
And it came to pass that when Jesus had finished these things,
he departed from Galilee, and great multitudes followed him.
The Pharisees also came unto him, tempting him. Saying unto him,
Mathi kuye, kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo noma ngaliphi icala na? Waphendula wathi kubo, anifundanga yini ukuthi owenza abantu ekuqaleni wabenza wesilisa nowesifazane? Wathi ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina namathele kumkakhe, labo ababili bayakubanyamanye na?
They are no more
Gakoge abase babili kodwa banyamanye.
What therefore God
Gakoge lokho kuhlanganisile uNkulunkulu umuntu makanga kwehlukanise.
They said unto him, why did Moses
Bathi kuye, pho uMose wayalelani ukuthi makanikwe incwadi sahlukanisa lahlwe na? Kuthi wathi kubo, ngenxa yobulukhuni bezinhliziyo zenu Mose wanivumela ukwahlukana nabo omkeni.
But from the beginning
Kepha kusukela kwasekuqaleni kwakungenjalo. Manje uNkulunkulu sisize.
This scripture, this question confronted Jesus.
Lo mbhalo lombuzo wanqwamana noJesu khona impela ekuqaleni kwenkonzo yakhe.
And it confronted Moses.
Futhi wanqwamana noMose khona impela ekuqaleni kwenkonzo yakhe.
It's a foremost question.
Ngombuzo phambi kwakho konke ezinhlizweni zamakholwa isona sinandaba. Kodwa usemakholweni ngoba ikholwa lizama ukwenza konke lokho elikwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani ukuphila ngokuyiko phambi kaNkulunkulu. Ngakho-ke wona noma yimuphi umbuzo uyavela ngenkolo bese-ke indaba yomshado nesahlukaniso iyavela.
Why? Because it is the cause of the original sin.
Goba yona mbangela yesono sokuqala. Yilapho isono saqala khona.
And that's the reason it's brought up every time because
Kuthi yini leso sizathu uvezwa njalo ngoba yikho impela ukuqala kwesono. Manje ngeke ngibe naso isikhathi sokuchaza zonke lezi zinto kodwa ngizokujabulela ukuphendula incwadi yakho kumbe noma yini engingahle ngiyenze. Noma sinazo izincwadi ezibhalwe ngakho neminingi imibuzo futhi ngisho nokusikwe amaphephandaba nezinto lapho kufakazisa lokhu. Siyazi ukuthi kwakungu Eva i-apula ayefanele ukulidla lapho kungekho ngisho nangokombhalo. Manje sebethi kwakuyiphilikosi.
It was neither one.
Kwakungesikho nokukodwa waphinga lokho kwaveza umntwana wokuqala okwakungukhayini indodana kasathane uqobo ngokuba kuye kwakukhona ububi akubufikanga ngo-Abela indodana kasathane kwakungukhayini. Sengiyawazi umbuzo wenu manje u-Eva wathi ngitholile indoda enkosini kunjalo impela. Ungathatha owesifazane oziphethe kabi kunabo bonke edolobheni indoda embi kuwedlula onke uma bebe nengane ibeyobivela enkosini. Waba uNkulunkulu unemithetho emiswe ndawonye. Kuthi le mithetho njengelanga ukuba liphume. Ufake ukudla uthukele ensimini enhle uzomila. Kuthi uzofanele umile ngoba ngumthetho kaNkulunkulu. Nxa imbewu itshalwayo ifanele imile.
And nothing can grow life.
Futhi akukho okungamilisa impilo kepha uNkulunkulu ngoba isebenza phansi kwemithetho yakhe.
Therefore, when the evil seed was planted in
Ngakho-ke nxa imbewu embi yatshalwa esizalweni sika-Eva ayifanele ivele ngoba ngumthetho kaNkulunkulu wokuzalana. Futhi wawungeke wenze lutho olunye kepha ukuba uyiveze futhi kwakufanele kuvele kuNkulunkulu. Ngaleso sizathu abantu bethi izinganyana ngesinye isikhathi engazalwa abazali bangamaKristu zilahlekile. Igazi likaJesu Kristu liyamhlawulela umntwana angikhathali ukuthi kwazalwa kangakanani nokuthi kwazalwa kabi kanjani. Uyi uthi uNkulunkulu Yesu sayisona sezo umntwana nangeke aphendwe ngoba akukho akakuphendukela. Uthi leso kuyisona sezo sasuswa igazi lika Kristu.
Babies go to heaven.
Izingane ziya ezulwini.
It's original sin and
that's so no so ukuqala futhi yinga leso sizathu sibuzwa nje nxa noma isiphi isimanga esivelayo esikhulu sivela kuNkulunkulu mela nento yokuqala uthinike ngomshado nesahlukaniso na manje njengasemihleni kuselokhu kungumbuzo phakathi kwabantu njengoba kwakunjalo ngesikhathi sikaJesu njengoba kunjalo ngesikhathi sikaMose bekuhlala kunjalo futhi kunjalo kuze kube kulolu suku umbuzo phakathi kwabantu
The people want
Ngoba abantu bafuna ukwazi ukuthi yini iqiniso.
But where there is a question.
Ngoba lapho kukhona umbuzo, kumele futhi kube khona nempendulo. Futhi manje ngokuba impendulo njengoba ngishilo ngaphambili kuleli viki, kufanele kube khona impendulo eqinisileyo.
And if we get an answer to anything.
Futhi uma sithola impendulo kunoma yini futhi ingesilo iqiniso, khona ke siyazi ukuthi ibiliphutha. Kodwa ikhona ubuyolokhu ubuzile uze uphenduleke umbuzo weqiniso uma ufuna ukwazi iqiniso. Futhi njengoba lona kungumbuzo weBhayibheli kufanele ube yimpendulo yeBhayibheli. Njengoba ngishilo uma bengifuna kuya eMpumalanga kulokhu kusa futhi ngebe ngikwazi kwedlula konke lokhu bengifanele ngithole into ethize ensimini futhi kube eMpumalanga ngqo futhi ngaya eMpumalanga.
Somebody said,
"Omunye umuntu athi 40 Branham, yile eMpumalanga."
It is easy.
IMpumalanga ngokungashiwo nje, kodwa inyakatho eMpumalanga. Ngizodlula yona impela into ebengiyifuna. Bengizobuyela emuva ngazi ukuthi bekungesiyo. Bese ke uma omunye umuntu athi 40 Branham, hamba ngalendlela ngakwesokudla sakho. Manje leyo iMpumalanga ngokungashiwo nje futhi kodwa iningizimo eMpumalanga.
I would lose the object that I was looking for
because ngizohlekelwa into ebengifuna ngoba ngihambe ngaya ngaphambili kwemingcele yendlela ephelele neqondile.
Now if that be so
manje uma lokho kunjalo sinemiqondo emibili ngokuthi umshado nesahlukanisi ukuthi lowo yilo omunye wayo uthi ukuthi indoda ingaganwa kanye kuphela ngaphandle uma umkayo esefile.
That's one of the questions.
Ukuthi lowo omunye wembuzi.
But you go to following that you go
Kodwa hamba ulandele lokho uhamba wekumncele.
And then the next says oh if the wife or the
Bese ke omunye uthi oh uma umfazi noma indoda oyedwa wabo ephingile oyedwa wabo angalashwa aphinde agalwe futhi uzithola sekumncele nalokho. Ngakho niyabo akusiyo naningizimu Mpumalanga noma nyathi Mpumalanga sifuna iMpumalanga ngqo. Uyaphuma ebhalweni mawamba ngalendlela. Uyaphuma ebhalweni mawamba ngalendlela. Sifuna ukwazi lapho ukhona umbhalo ohlangana nombhalo futhi sazi ukuthi yini iqiniso lakho. Ngamunye uthatha indlela ehlukile futhi ehluleke ukukhula impendulo eqinisileyo kodwa sifanele ibe khona impendulo. Kufana nje namhlanje kukhona izikole ezimbili ezinkulu zemfundiso ebandleni. Esinye sazo nguBucalvin. Esinye nguBuarmin. UbuAmini. Esinye sayo umgcinimthetho. Esinye uMusa.
Kwezi
sifike sithole ukuthi abantu abakholelwa emseni. AbakaCalvin bathi.
Abusisi
uNkulunkulu akungilimazi ukubhema, akungilimazi ukuphuza. Ngingazenza lezi zinto nginokuphepha kwaphakade. Bese ke sithole olunye uhlangothi umgcinimthetho wathi. Wow, bengingathanda ukutshela ezakhe, bengingathanda ukumeneka obala kodwa ngingumKristu ngifanele ngithule. Yabo uzithola usemgwaqweni emibili, ehlwele futhi yomibili ayilungile.
Now that's hard to say.
Manje lokho kulukhona ukusho lokho kodwa iqiniso. Uthola sisemgwaqweni emibili ehlwele, omunye uhamba indlela eyodwa, omunye nomunye.
Now let's
Manje ake sibone ukuthi iliphi iqiniso. Manje lalelani futhi nibone ukuthi ngabe lokhu kuzwakala kunomqondo yini kini. Yoba kungathi nje uma ngilungisela ukuya phesheya kwezilwandle futhi ngizothatha umndeni wami uQobo. Ngizobiza umkami enyukele kimi futhi ngizothi siyahamba ngiya phesheya kwezilwandle sithando. Manje nathi uhlangothi lomgcini mthetho. Manje mngami, ngizokushayela umthetho. Uma ukomisana nanoma yiphi indoda ngingekho, uma sengibuya ngowesifazane osehlukanisile, Kuda mfuni unipe amesho, angfuni ukome, ya kole loko na, kiindo tayako. Uoma uwenza angzo, kulasa umase ngbuwe. Nese fia ngbabe mochai futati ndo tayami, ilu ngleo kukone ngfuna ukele kona. Kuti uma utifela amesho, noma imupu esifazane, noma ukume nwa noma imupu esifazane, noma komisane na noma imupu esifazane, uzoma indota, esi kwa nsile uma usubuwe. Mange lelo bebuwebe ikaeli chena.
That's legalist.
Loko bakti nimtetu, lungi.
Now the other side is...
Manje, olu nyushangoti ilu olu. Ukuti umangia peshe ya kwezi lande, futi nyenze iputa. Welele ngale futi ngete manje buka angizo kuma na loo wesipazane. O, kulungile, kumgami, agana ndaba. Mgami, ate ngizo kuma na lendo cha, kulungile, kupile, agana ndaba. Woma ngele ndaba, kushukuti ke, kukwana kuni iputa gima, ngimtandi kate loo wesipazane. Kutu uma ngele ndaba, kukwana kuni iputa gui.
She's my wife. I don't want another man fooling with her.
Ungumgama ngfundota enye ezodlala naye ungumgami.
Now the correct way of it.
Manje indlela eyo yakho ile. Bobabili baleqiniso kodwa hayi iqiniso nti. Manje uma ngiyaphesha kwezilwandle ukwenza kube kahle umndeni wami omncane uyabuthana futhi sithandazelane. Uthi ngibanikele kuNkulunkulu nawe banginikele kuNkulunkulu. Uthi uma sikwenza siyaphesha kwezilwandle ngiyaphesha kwezilwandle.
Now I know she loves me.
Manje, ngiyazi uyangithanda, ngiyamethemba futhi ngiyamthanda uyangethemba. Ngoba nje uma ngimthanda kanjalo, akalakhathazeki ngami ngokuphuma noma yimuphi owesifazane. Ngoba nje uma engithanda ngokuyikho ngani, akukho sidingo kimi sokucabanga nganoma yiphi enye indoda iphuma nayo ngoba ungumkami futhi ngiyamkholwa. Ngiyakholwa uma ngempela bengingenza okungafanele ngenze iphutha futhi ngiphume nomunye wesifazane futhi ngibuye bese ngikuvuma kuye futhi ngimtshele. Mini ebengingaqondile ukwenza lokho ngivele ngabanjwa ogibeni nje lona wesifazane uvele nje wasuka wagijima wenyukela kimi futhi wangithumela ngengalo waseqala ukuthi nokuthi. Ngikholwa ukuthi ubezoqonda. Ngikholwa ukuthi ubengangithethelela ngakho. Kodwa bengingeke ngikwenze ngeze nje ngoba ngiyamthanda. Nakuba ubengangithethelela bengingeke ngikwenze bengingeke ngimlimaze ngeze. Nakuba ngazi ukuthi bengithethelela ngakho angifuni ukumlimaza. Kodwa kungaleyo ndlela uNkulunkulu uma nge uma uthando efilio okune uthando lobuntu uthando lokuhlanganyela lungenza umuntu azizwele lokho ngomkakhe kuthiwani ke ngothando yakhaphawo igama lesiGreke lisho uthando kaNkulunkulu lokho kungenza ngenzeni ngoJesu Kristu no. Mina ingoba nje uma ngifuna ukuhamba ngikwenze usenhliziyweni yami ukukwenza noma ngabe ngithi ingoba nje uma kusenhliziyweni yami ukukwenza ngiyahamba ngikwenze. Umthetho ngeke ungivumele ngikwenze ingoba ngiyazi ukuthi ngiyothola ukujeza ngokukwenza. Kodwa iqiniso lengempela lakho yileli. Kulapho nxa uthando kaNkulunkulu ungena enhlizweni yakho uzofuna ukukwenza lelo iqiniso lakho. Nazo izikole ezimbili hayi okomthetho noma okunye noma obukhalveni kuyikho kokubili. Manje siyathola namhlanje futhi maningi amahlehlu wena. Ukona ibandla likatolika ibandla laprotestante ilelo nalelo lawo lethi yiwo ayindlela niyabo sinendlela siqinise. Kona Methodist sineqiniso, Baptist sineqiniso.
Well to me as long as they feel that way.
Yebo kimi na ingqobo nje uma besaziswa ngaleyo ndlela kunjalo ngoba uJesu wathi ngiqiniso niyabo. Ngakho ke, njengoba ibinjalo intumayelo yami yayizolo ebusuku ukuthi uyindawo lapho uNkulunkulu abeka khona igama lakhe, indawo okuyiyona kuphela yokukhonza. Awusumkhristu ngoba uyiprotestane, awusumkhristu ngoba uyikatolika, awusumkhristu ngoba uyimethodist, baptist noma ipentecostal. Ungumkhristu ngoba ubhaptizelwe kuJesu Kristu ngomoya ongcwele, hayi ngamanzi. Yeyinkolo, yeyinkosi, munye ubhaptizo lo, ubhaptizo kamoya ongcwele.
Water baptism inducts you into
ubhaptizo amanzi ukufaka ehlanganyelweni kodwa ubhaptizo kamoya ongcwele ukufaka kuKristu nathi iqiniso. Nemcabango emibili futhi lomshado lesahlukanisa. Manje ukuthi inkosi yethu ivule imihlakalo yoPaul esikhombisa Jesu layo kethi kulolu izinto zokugcina. Manje iningi lenu lokhu kungahle kube isiGreki kini kodwa ibandla lami liyakuqonda. Ngayena futhi nezwile ngemibono ukuthi kwenzekeni.
The question is a Bible question.
Nombuzo, ngumbuzo weBhayibheli. Siyamenywa lapha ukukholwa ukuthi kufanele kube khona impendulo eyiqiniso kuyo yonke imfihlo efihlakele ebilokhu ifihliwe selokhu wasekelwa umhlaba.
And the Bible prophesies and says that in this
day, the prophet tells the Bible futhi liyasho ukuthi ngalolo suku lezi zifihlo ziyokwaziwa.
Revelation 10.
Izambulo zeshumi futhi ekubetheni kwengelosi yesikhombisa isithunywa saseLaodikeya izifihlakalo zikaNkulunkulu ziyokwaziwa. Futhi lona ngunyaka wokugcina okuyiLaodikeya ngoba yonke le mvuselelo isiqhubeke iminyaka eyishumi nanhlanu noma ngaphezulu futhi akukho nalinye ihlelo eliphuma kuyo. Ulona wele mvuselelo kwabakhona ihlelo, Wesley kwabakhona ihlelo, Alexander Campbell kwabakhona ihlelo, wonke lawo amanye amakhulu uJohn Smith nanjalo njalo amahlelo omuli njalo. Kodwa lapha kube khona ilodwa ngokuvamileyo imvuselelo kuphela idonse iminyaka emithathu. Bona lena ibilokhu iqhubeka sewedlule iminyaka eyishumi nanhlanu futhi akukhona linye ihlelo elivumbuke kuyo ngokuba lesi yisikhathi sembewu. Alisekho ikhobo emva kokuba ikhobo elilodwa laselihambile imbewu.
God is ready. If he isn't doing it now, he's going to.
Kulunkulu selungele uma engakwenzi manje uzobizela ibandla ekupheleleni kwengezu lakhe uJesu Kristu. Lesizani fanele kube khona impendulo ndawo futhi ngokuba yilokho imihlangano evalwe ngophawu esikhombisa uNkulunkulu izimpawu ezisikhombisa. Bangaki okuqondayo lokho phamsa isanda sakho ake sibone. Cabanga ukuthi iningi labo ibandla lethu livela khona lapha eduze. Lalelani. Uma kungenjalo izincwadi zizophuma masenya nje ngendaba sinazo izincwadi izincwadi ngakho manje.
Jesus in our text.
UJesu etshekisini lethu uyasimema ukuba sibuyele ekuqaleni ukuba sithole impendulo yeqiniso yombhalo. Manje lekathi engomana nalokho awukhona izinto ezimbili ezibhekwayo.
The priest said to him,
"Wa priest bathi kuye, indoda ngamlahla yini umkayo igane womunye noma ngalipi icala na?" Lo Jesu wathi, "Wakungenjalo kusukela kwasekuqaleni." Ase bathi ke, "Umose wasivumela incwadi sasukwaniso nokumlahla nganoma yini ababe ifuna." Wathi ukuthi uMose wakwenza lokho ngenxa.
Let that straight away. Because of the hardness of the
ukudedela leyo ntambo okwesikhashana ngenxa yobulukhuni bezinhliziyo zenu kepha kusukela noma ekuqaleni kwakungenjalo. Umbuzo namhlanje njengokuthula kwezwe ngabe kuza ngezombusazwe inhlangano yezizwe zihlangene na? Ngithengene qha behlale yehluleka futhi yohluleka futhi. Kodwa nazo isasele impendulo yeqiniso embuzweni. Ngabe kuba khona ukuthula emhlabeni na? Yebo. Lapho isono sesisusiwe emhlabeni kuba khona ukuthula. Kodwa kuze kube yingalezo sikhathi akuyikubakho ukuthula.
Nation will rise against nation and kingdom against kingdom.
Sizwe siyovukela isizwe nombuso uvukela umbuso.
God gave a remedy.
UNkulunkulu wanikeza ikhambi lesono lalesisani manje.
God gave the remedy to rid the earth. UNkulunkulu
wanikeza ikhambi lokususa isono emhlabeni. Kodwa umuntu wasemhlabeni ngeke alemukele ikhambi likaNkulunkulu. UNkulunkulu wasinika ikhambi ngendlela yokuganwa womkethu usihlale nabo.
But man won't accept God's remedy.
Kodwa umuntu ngeke alemukele ikhambi likaNkulunkulu. Ngeke alemukele izwi lakhe kukho.
Jesus said,
uJesu kushilo lokhu. Futhi lokhu kusikhumbuza amazwi akhe sazi ukuthi wathi amazwi nomhlaba kohluleka kudluleke kepha awami angeke. Umbuzo impendulo eqiniso uJesu afuna sibuyele kuyo ukubuyela ekuqaleni. Manje ke lokho kungaba kuGenesis ngoba igama Genesis isahluko sezimbewu kuwo wonke umbuzo eBhayibhelini. Uthe ufanele njalo ubuyele embewini ukubona ukuthi ubonye imbewu esetsimini ukuthola ukuthi ukudla kwakho kusenhlamvu kuyoba njani. Manje hlobonye imbewu etshaliwe na? UGenesis isahluko sembewu singabuyela kuGenesis. UJesu usethula kulo mbhalo ekuqaleni. Manje kumulani lokho kungamhla isikhathi siqala ukuqala. Ngakho lokho kwakuyiphakade. Manje umbuzo wethu lapho bungukuthi ubhekisisa uma sibuyela ekuqaleni. Manje ningakugeji lokhu. Kodwa ngaleso sizathu ngifuna ukukhuluma ngokungajahi ukuze kuthi abantu abaphandle ezincingweni nokuthi itape izokusho kucace.
If Jesus said, go back.
Woma uJesu athi buyelani ekuqaleni. Awukhona kuphela obubodwa okuhamba ngakubili kwanoma yini emhlabeni.
There was one Adam, one Eve.
Awukhona wadamo yedwa, uEva yedwa. Abehlanganiswe uNkulunkulu yedwa.
One female.
Uyoshe lodwa lensikazi, elilodwa leduna.
One female parent.
Ukhona wodwa wesikazi, idule lodwa. Ekuqaleni njengoba asitshela ukuba sibuyele emuva kwakukhona okubodwa okwaba ngakubili kuphela kwanoma yini.
Is that true?
Ngabe iqiniso lelo na? Manje ke siyathola manje ukuthi yonke into ekuqaleni yayaba ngohlelo oluphelele nangokuzwana noNkulunkulu. Akukho okwakuphuma emgudwini. Yonke into zulwini selokhu isohlelweni. Zonke izinkanyezi, imithala, isimo sokuhamba kwelanga kanye nezinkanyezi. Yonke into ingohlelo ngokuphelele. Yenye yazo igudluke kungaphazamisa lonke uhlelo.
Now, listen. Do you see one interruption?
Manje lalelani, niyabo? Isiphazamiso esisodwa sona. Lonke uhlelo. Manje ngenkathi izidalo ezingabantu. Sathi hamba ngokuqhubeka noNkulunkulu owesiniso yedwa, owesifazane oyedwa.
This woman said,
Lord, owesifazane wona futhi wathitha lokuhlelo lomhlaba ekuqhubekeni noNkulunkulu. Ngakho ke izwi lodwa elenezelwe kule ncwadi noma izwi lodwa lisuswe kuyo lithitha umKristu ekuqhubekeni noNkulunkulu.
Those are church out of continuity with God. Lithitha
ibandla ekuqhubekeni noNkulunkulu.
Those are family out of continuity with God.
Bekumdene kuwena uNkulunkulu.
Every believer can be thrown out by not accepting the word of God.
Ungemukeli lonke izwi likaNkulunkulu.
Then it was the woman.
Manje kwaba ngowesifazane. Wabangela kwehlukana kwekhaya elihle.
It was not a cherub.
Wamasilo ikherubi. Elasho umhlaba.
It was not Adam.
Wamasu Adamu owakhetha ikhaya.
It was not anything else that drove the home out.
Wamasu ko noma yini omunye owakhetha ikhaya futhi wakhetha yonke into ekuqhubekeni kodwa owesifazane u-Eva.
And it is here that the beginning that Jesus
futhi kulapha ukuthi ekuqaleni uJesu akhuluma ngakho wephulwa.
Jesus said, at the beginning,
uJesu wathi ekuqaleni, uNkulunkulu wenza owesilisa oyedwa, owesifazane oyedwa, wohlobo ngalunye.
And now, when this woman,
futhi manje, ngenkathi lona owesifazane, hayi hashi lesikazi, hayi injakazi, kodwa owesifazane,
she broke the entire
wawephula konke ukuqhubeka kokusebenza kaNkulunkulu emhlabeni futhi waphatha yonke into ekufeni.
The woman, not the man. She broke
the covenant. Owesifazane, hayi owesilisa, wephula isivumelwano.
She broke the covenant because why? She stepped across the borders of God's word.
Wephula isivumelwano ngoba ngani na? Weqa imingcela yezwi kaNkulunkulu.
Now,
manje, umephula isivumelwano sakhe yendoda yakhe. Wephula isivumelwano sakhe noNkulunkulu. Manje ngoba wephula isivumelwano sakhe noNkulunkulu, wasephula indoda yakhe. Futhi, uma wephula isithembiso sakho, isivumelwano sakho yezwi kaNkulunkulu, yilokho okwabangela amaningi kangaka amalunga ebandla angamavezandlebe. Ngoba iqembu lendoda laqoqana ndawonye laselithi, awu, lalingasho lokho.
And it throws the whole organization out of
continuity. Asikholwa lelo uDokotela Jones wathi lalingenjalo. Kodwa inqobo nje uNkulunkulu wathi linjalo wathi onke amazwi omuntu wabe amanga nawami abe liqiniso. Lapho wephula uqhubeka.
Now,
Manje, siyabona njengalokhu ukubeka kwephulwa. Kona ke inkambo yokuphila yagashulwa.
Also the timeline was broken.
The tabo yesikhathi futhi yagashulwa. Isivumelwano saphula. Yonke into yonakala.
What caused it? A woman.
Yini yakubangelayo nawe wesifazane? Yilokho kwephula isivumelwano. Manje bofuna ukufunda lokho ungakufunda uGenesis wesithathu.
Now, it was then.
Manje kwaba ngaleyo nkathi ke ukuthi owesilisa wenziwa ukuba abuse phezu kowesifazane ngezwi likaNkulunkulu akabanga esalingana nayo. Wayelingana emvelweni niyazi kodwa ngenkathi ephula izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wenza owesilisa ukuba abe ngumbusi phezu kwakhe. Elesisi wesithathu leshumi nesithupha uma ufuna ukubhala phansi.
She was no more
than a slisa. Wayengumephuli wezwi likaNkulunkulu. Anibona yena ibandla phansi laphana. Umephuli wezwi likaNkulunkulu lokho kwamthitha ngokuphelele ekubekeni. Futhi yilokho kwenziwa yibandla funa chithela ukufa omoya phezu kwayo yonke into.
Now you'll understand why I hammer these things like I do.
Manje lizaqonda ukuthi kungani ngizishaya ngesandla lezi zinto. Njengoba ngenza iqiniso futhi ngabaqinise eBhayibheli.
Notice. Why did you do such a thing?
Wayezelani into enjengale? Wayengakwenza kanjani lo othandekayo omuhle wesifazane opheleleyo? Na, ngike ngabona isithombe. Ngikhona ukuthi kwakuseGreece. Tengiwethe imfanekiso eyadweba isithombe sikaEva. Wayeyithe bukeka kabi kwedlula noma yini osewake wayibona. Lokho kukhombisa ukuthi umqondo wokwenyama ubuka kuphi. Kodwa wayengenjalo, wayemuhle ngoba wayengowesifazane ophelele, owesifazane wonke. Belisisa, wayezelani into enje kulolo hlelo oluphakeme na? Wayekanye naye nje owesilisa elingane naye. Kodwa soke sesiyazi manje ukuthi wakulahla ukulingana kwakhe nowesilisa ngenkathi ona noNkulunkulu wathi owesilisa uyoba ngumbusi wakho kusukela lapha. Manje lowo ngumbhalo uma ufuna besingakufunda. Nginika imibhalo ukuze nonke isikhathi salokhu kuxhunywa kwezingcingo okukhulu ezweni lonke ukuze uzifundele wena.
How did Satan ever get to her?
Was it a fear that God sent her to you?
Did you know Satan was co-equal with God?
Satan was co-equal with God.
Sure was.
Impela wayelingana ngakho konke ngaphandle kokuba ngumdali wayeyikho konke wama kwesokudla sikaNkulunkulu emazulwini ikherubi elikhulu eliholayo.
Notice the reason that she did this. She was not in the original creation.
Isizani isizathu sokuba enze lokho. Wayengekho kwakudaliweyo kwakuqala. Akekho kwakudaliweyo kwakuqala kwaNkulunkulu. Ungovela eceleni. Ngakho ke ekuqaleni njengoba uJesu wabhekisa kukho, wayengekho entweni edalekayo yokuqala kwaNkulunkulu.
She's a byproduct of a man.
Ungovela eceleni kwesilisa ngenkathi uJesu ebhekise ekuqaleni.
Remember, Adam was both masculine and feminine.
Adam wayeyikho kokubini, ubudoda nobufazane. Ngokudaliweyo kokuqala edwa kodwa waseke ehlukaniswa ngobambo.
Notice.
Bekesisani. Kodwa ovela eceleni futhi bekesisani. Okunguye kuphela kukho konke okudaliweyo kaNkulunkulu kuzo zonke izilwane nanoma yini okunye kwaba nguye yedwa owayesungulwe ngale ndlela. Konke okunye kwesifazane kwakukho okudaliweyo kokuqala. Konke okunye kwesifazane kwakukho okudaliweyo kokuqala. Kodwa Eva wayengekho okudaliweyo kokuqala.
That had to be made that
yabo lokho kwakufanele kwenziwe ngaleyo ndlela sizongena kukho emva kwesikhashana.
Notice in this creation she was
isali kulokho kwakudaliweyo ayekukho hayo kokuqala kodwa ovele eceleni Futhi kulakho okudaliweyo kukhona manje angifuni ukulimaza imizwa yenu kodwa ngifuna ukuthi iqiniso futhi nje hlalani nithule nenza kahle. Akukho lutho olusungulwe ukuba lukhohlise kanjalo njengowesifazane okhohlisayo. Ngebikho lutho olunye akukho lutho okwenziwe kwaba ngaleyo ndlela. Futhi akukho lutho olungakhohliseka kalula kangaka njengowesifazane.
Now the fall proves this statement to be true.
Manje ukuwa kuyafakazisa ukuthi le nkulumo mbiko iqiniso ukuwa ekuqaleni.
She was not in the wayengekho
udaliweyo wokuqala kwasekuqaleni waye ku-Adam.
But not in a female.
Kodwa hayi ebulilini bowesifazane eqobo lwakhe ekuqaleni wayengowenziwe evela eceleni.
Now there's nothing designed that can deceive.
Manje akukho okusunguliwe okungakhohlisa futhi kukhohliswe kalula njengowesifazane.
There is nothing designed or can stoop as.
Akukho lutho olusunguliwe noma olungazehlisa lube phansi njengoba kungenza owesifazane. Cabanga manje. Akukho lutho olusunguliwe kukho konke okudaliweyo olungazehlisa lube phansi njengoba kungenza owesifazane. Akajabule inhliziyo yendoda ibe izicucu kalula kunanoma yini enye into ekhona ezweni ngumkayo. Ake athi lo owesifazane omncane agijime nenye indoda buka lowo mfo ehlezi lapho nabantwana bakhe izinyembezi ziqathaka emehlweni akhe. Usungulwe ngaleyo ndlela. Usungulelwe ukwenza lokhu. Akukho ngulube. Akukho nja noma yena sibe esinye isilwane esisungulwe njengaye noma esingazehlika sibe phansi njengoba yena engehla. Manje iqiniso lelo ngenhlonipho kodwa dadewethu ngifuna nje ukuba niqaphele. Asikho isilwane esingonakala. Nibiza inja ngevamba, injakazi. Nibiza ithula ngengulube, ngengulubekazi. Kodwa ukuziphatha kwayo kungamamayela ayizigidi ngaphambili kwabaningi ingcweti yomdlali yaseHollywood.
That's how low she's designed to stoop.
Usungulelwe ukuba azehlise kanjalo ke. Angeke cabanga nje ngalokhu manje awukho lutho ezweni okwenziwe kokudaliweyo kwaNkulunkulu okungonakala kakhulu kuzehlise kube phansi kanjalo. Wena uthi awume kancane indoda sizofinyelela kulokho. Owesifazane uzothi yebo. Esisani akukho lutho olusungulelwe ukuzehlisa lube phansi kakhulu noma lungcole kabi kodwa owesifazane.
A hog can't do it.
Inja, ingeke ikwenze. Inkulube ingeke ikwenze. Inyoni ingeke ikwenze. Akukho silwane sonakele futhi ngeke saba khona ngoba sisungulelwe ukuba sibe njalo. Inkulube yesikazi ngeke yonakala. Injakazi ngeke yonakala. Inyoni yesikazi ngeke yonakala. Owesifazane yona nto kuphela engakwenza. Manje niyabona ukuthi uSathane waya kuphi na? Nabo? Kodwa selokhu enakho nguye onamandla ukuthi yebo noma cha, yabo kuya ngokuthi ufuna ukuzibamba ukuphi, yabo.
Now here we can see plainly.
Manje lapha sibona ngokusabala inzalo yenyoka lapho ingena khona inye kuphela indawo ayengaya kuyo.
That would nail it down.
Uma lokho kungayidalule kusho ukuthi umuntu uphuphuthekile, yabo. Yayifanele kuya kulokho. Bese isandla sokuba izilwane zingakwazi ukukwenza isilwane sesikazi. Zaziko kudaliweyo kuqala kodwa owesifazane wayengekho kulokho okudaliweyo kokuqala. Manje sibuyele emuva ukuvumbulula lokho bese sikuletha khona phansi osukwini lwesimanje eTestamenteni. Usunguliwe yedwa ebeni angcole kabi nokuphila ngokungahlanzeki. Inja ingeke futhi akukho okunye kwesikazi okungenza ngowesifazane nje ongakwenza. Inja noma iziphi ezinye izilwane kanye ngonyaka futhi lokho kungenxa yezingane zaso. Hayi ngenxa yokuzijabulisa ngokulalana kodwa ngenxa yezingane zaso. Ingulube endala ingulube etsikazi inje endala ivamba kanye nenkanye ngonyaka isikhashanyana esisodwa lokho kungenxa yezingane zayo kodwa esifazane usungulalo ukuba kube noma ngasibi isikhathi asifisayo.
I've got some stuff crossed out here now.
Nginokunye okucishiwe lapha manje ungazibonela nawe okusene. Inja ingeke wefazana ngakwenza ngethemba ukuthi umoya ongcwele uyakwembula kini okusele kwalokhu engikucishe lapha.
She is the only species of female.
Uyi lola shaba kuphela uhlobo lwesifazane olwenziwe lwabukeka kunesilisi.
There's not a
lokho lo uhlobo phakathi kwanoma yini.
All other creatures of God is beautiful males.
Zonke ezinye izidalwa zikaNkulunkulu ngokwesilisa okuhle. Njengasezilwaneni nje izinyoni njalo 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 yisilisa esihle.
Look at the big buck deer.
Buka inyamazane enkulu enezimpondo ezingamagatsha, izimpondo ezinkulu ezinhle, ohlobo olukhulu nencane ezithobile inyamazane insikazi. Buka iqunde elikhulu nazo zonke izimpaphezayo ezibukekayo nesincane isikhukhukazi esinsunu. Buka izinyoni, iqunde lenyoni nesikhukhukazi.
Gani?
Awungani kube nje kuzo zonke izinto zikaNkulunkulu na? Zonke izidalwa esiliseni yiso esibukeka kunazo zonke.
Between the sheep, between the hogs, between the
phakathi kwezimvu, phakathi kwezingulube, phakathi kwamahashi, phakathi kwanoma yimpu okunye, njalo isinisi esikhulu esibukekayo
nasezinyonini.
Kodwa esintwini ngowesifazane obukekayo, hhayi owesilisa. Uma enjalo kukhona ukungahambi kahle, kukhona ukuxubana kwembewu ndawo ndawo ngokwasekuqaleni kungaleyo ndlela. Kani kwenziwelani na ukukhohlisa ngakho? Msunguli wakhe uSathane usalokhu emsebenza futhi kulezi zinsuku zokugcina. Ake ngime lapho umzuzwana nje. Ukubukeka benazi empuphisweni yokuqala ngokwezizwe ngezizwe yezwe noma umhlaba jikele kwakungenxa yabesifazane ababukekayo na? Kwathi amadodana kaNkulunkulu ebona ukuthi amadodakazi omuntu mahle azithathela abesifazane, ngabe kunjalo na?
Nike
naphekisisa ukwanda kobuhle babesifazane kulolu suku na? Ngeke ngasibona isithombe sikaPierre O'Brien owayethathwa njengowesifazane obukekayo kunawo bonke esizweni ngesinye isikhathi. Akukho ntombazane elitshitshi kulesi sikole engeke ingabedluli nxa kuza ebuhleni. Ukwanda kobuhle abesifazane bukhombisa isikhathi sokukhohlisa. Kuye laphi ibandla lakhe labukeka khona ngaphezu kwalokho elikwenzayo namhlanje na? Yonke into igqamisa ezinkulu ezibanzi izidlo ezinhle nezikidi zalokho nezikidi zalokho aniboni na yena ukukhohlisa. Manje awukho okungazehlisa njengaye futhi usungulwe kanjalo ukuze akhohlise.
And Satan is really working on her today.
Uthi uSathane ngempela uyamsebenza namhlanje ngalezi zinsuku zokugcina ngoba ungumsunguli wakhe.
I can prove that now to go right back at the beginning.
Ginga kufakazisa lokho manje. Ukubuyela ekuqaleni impela. Ubani owaqala kumsebenza? WaAdam noma uSathane? UNkulunkulu noma uSathane na?
Yabo
umsunguli wakhe lowo. Isikhali sakhe esikhulu ukuphonsa indoda ekungcoleni kwakhe kubi ngokuba ngowesifazane obukekayo angashiziswa owesilisa noma ngayiphi indlela afuna ngayo. Kwethu akusilo ijoyinti elidayisa utshwala ngokungemthetho ezansi lapha elithola owesilisa ngowesifazane obukekayo ehamba ehla ngomgwaqo ezibinya egqoke ingxenye. Yilokho okuthatha lowo ngumkhohlisi khona lapho. Futhi uyabulala ngakho, ubulala ngokoqobo.
You may question me about Satan being her designer.
Ungahle ungibuze ngoSathane ngumsunguli wakhe.
But that's the truth. Satan designed her.
Kodwa lelo iqiniso, uSathane wamsungula usakwenza. Bengikukhombise ukuthi izimbhalweni ngifanele nginibuyise lembhalweni bese uyazibonela ngesingawe lapho ukubuka namhlanje.
Satan is the one.
Sathane uyaqhamisa lawo lohlobo lobuhle.
If we'll notice, he was the most beautiful of all the angels in heaven.
Right?
And he desired to make heaven a beautiful kingdom
of
Michael.
Right?
Offered to show his kingdom of Michael. He offered about his worship in the garden of the Lord.
Beautiful.
Sin is beautiful.
Oh, shame. You saw no sin, shame. It's a business of a bush, I'm charging.
But
you saw no, see, I quite see some
of a bush. Beggar
was
a
one who was puzzling.
But I want to say,
God, you have been for now, who shall
exactly right. His own Jolly Perry,
Dr. Nayake, Yago Farazel, Okain.
Now, she's a good cautious.
The is a little cautious and conde e cosmos, the Simo says. Deshe was a cautious as there was a fool as he came, Noto, Kumulani, Prophet Amos, and Katia Kupu, and other put to a poor party to repent, put it, while he born a ninja, holy water, yes, manje. Amesha came and Nana Matala, I am Obama Manana, part of Rezzo, Zinrele, as the poor as the name of Sunbak. We're saying up on them lies of what our own. Come here, I'll go down.
He said that very
good. Yeah, I'll go to you and this issue with you, Yam Konza, only puppies, Agunjalo.
Sin.
So no, Siabugega. But whoever would shoot her, Jango Matagelum Tala, Pounded up and Pater in Down Dow, Nomlova Ulem has a poor in Jalonjalo, Jango Chuta.
Judah was handsome. Strong.
Uchuta wena kazi, ena mandla, umkhohlisi. Akusuye lo mfo ofanele umecwaye eduze kwakho. Akusuye umfo umlimi umdala ngena egqoke i-overloli ofanele umecwaye eduze komkakho. Leyo sihlakaniphi, uyihatahata.
Sin is beautiful to the eyes of the world.
Isono sihle mehlenezo kodwa uNkulunkulu aqhangiswa ngalolo hlobo lobuhle. Lenikwazi lokho na?
God is featured in character.
Unkulunkulu ukhangiswa ngesimilo. Isimilo esihle. EBhayibhelini uIsaiah amashumi amahlanu natathu uma ufuna ukubhala phansi umbhalo linezinhla ezombhalo obhalwe eceleni lapha wakho.
Isaiah 53 the Bible said of our
uIsaiah amashumi amahlanu natathu iBhayibheli lasho ngenkosi yethu Jesu ukuthi wawungekho buhle ukuba sifise injengositezelwa ubuso ngabantu ngabe kunjalo na asifisanga ngoba yayingabukeki yayingumfo omncane mbe omahlombe akhothile obukeka ebomvana futhi yayingafiseki ukuba ibe ngumholi yayingabukeki njengomholi ikhuluma ngolimi lwabantukazana lwasemgwaqweni njalonjalo njengoba kwenza abantu abantukazana. Ngakho-ke yayingabukeki sengathi isifundiso esikhulu esifundiswe esihle sidlubhe izinkqubo nakho konke yayingumuntu ojwayelekile nje wawungekho buhle bayo kuba siyifise yayingena iphuma kumuntu kuhambe njalo babengazi nokuthi yayingubani.
He didn't look like a God walking along.
Yayingabukeki njengonkulunkulu ehamba ebesingacabanga ukuthi kwakungunkulunkulu kodwa ngokufana yayinguye.
Did you notice when the Lord God said to
Nigena phesisa ngathi inkosi uNkulunkulu ithi kuSamueli yenyukela endlini kaJesse ufike ugcobe enye yamadodana akhe ibe inkosi ukuba ithathe indawo kaSaul.
Now the people chose
Manje abantu bakhethe uSawuli
ngathi
uSamueli ngoqobo ebatshela ukuba bangakwenzi.
He said God don't want
Wathi uNkulunkulu afuni nibe nenkosi uyinkosi yenu. Kodwa wathi sengaye ngasho noma yini kini egameni lenkosi akwangafezeka no. Sengaye ngayinxeba yini imali kini noma ukuthize okunye kuba ngiziphilise no. Bathi qabo awukaze unxibe imali kithi futhi noma yini owayisho egameni lenkosi iyafezeka kodwa sifuna inkosi noma kanjani. Bako, bakhetha uSawuli. Buka ukuthi Israel lakhethani. Buka ukuthi uIsrayeli wakhethani. UIsrayeli, umgcotshi kaNkulunkulu. Bakhetha indoda eyayikhanda namahlombe angaphezu kwanoma yiphi indoda esizweni. Omkhulu oqatha, omuhle, umfo obonakala ebukeka futhi njalo wayeyimpukane emafutheni.
But God said, I'm going to choose you to
King. Kingdom. I'm choosing you. So he said, Samuel, Samuel, I'm going to tell you that you are the Jesse's son. You are going to tell you that Jesse grew up and became a son of the king. And he called him King's Crown. And he smiled in his face. And he said, "Man, how are you going to speak to me like this?" When the king came, Samuel went up to him and said, "Kabo, the king is coming."
So he went all the way back to the king. And the Lord refused everyone of them.
What I say, oh, what the hell, I call it on to in a move on a payout. It'll say, Zimfu. If you're a jail, it's either a move on up or put it down, I'm not going to put it to the members of Futukubega. But you won't shut down. I want to make sure I put it in for a way of banner. And there's the Abba in Corsi. What do you have in him down there? Put what you can beat again, I'm sorry, but prophet to prophet. Walk it in my foot down, Wawa. To let a place where I can like what to Lona, okay, to him,
not pretty. But character. God looks at character. Man looks at natural beauty. It's deceiving.
Umuntu buga ubuhle bemvelo buyakhohlisa futhi ingakho esifazane anikezwa lobo buhle ukuba akhohlise ukukhohlisa. Owesifazane omuhle uma engabusebenzisi ngendlela efanele kuyisiqalekiso kuye. No, we are too many as Hawkwind, Shesha, Punama in and your into Engi Azio. Oma J. Uma, Anga, Bugega, Impera, Imbobon J. Uma, Ethanendo Tayak, Forte, Enze, Ogufaneleu, Forte, Loco, Loco, Gose, Forte, Gose, Akul.
But what
do I tell Leo, Joy Fanao, Futu, what are Cotisan Jan, Io, Oguba, one against Wayna, Oguba, Enzan Jalo.
Notice,
there is a man J. Watwa, Unkulunkulu. Ukanyiswa esiminweni kwakungena buhle kuba simfisi uJesu kodwa asikaze sibe khona isimile sinjengaye emhlabeni.
We find out today that
manje siyathola namhlanje ukuthi isimile sebandla uSathane neqembu lakhe ufuna amakhulu amabandla amahle izinto ezinhle yilokho izwe elikubukwayo namhlanje. Oh, umfundisi isikhathi esikhulu sikasibani bani usibani bani abafanelwe ubupristi ngempela nabemese bankulunkulu aphume nezingubo zakhe ezinkulu nezinto ezinjalo lokho bakubiza ngobuhle kodwa bangcwele bangempela bakankulunkulu ubuka isimilo sezwe eliqinisekisiwe yilokho abangcwele abakwenzayo ngelo suku ngenkathi bebone uJesu wayengalutho ukuba umbuke kodwa babona ukuthi unkulunkulu wayekuye babona ukuthi unkulunkulu wayenaye. Baba kanjalo ke labo otho uJoabe nalezo zimilo noDavide uNkomdadana kodwa babona ukuthi indoda yayikuye babona ukuthi uNkulunkulu wayekuye futhi bazi ukuthi wayezokuza ngelinye ilanga oyedwa wababulala labo bafowabo bakaGoliyathi abanye abahlanu eyedwa oyedwa wabulala amakhulu amathathu amadoda ngenkathi abanye besifazane emuthi ubhotshisi wedina nempi yayihambile futhi wathatha umkhonto futhi wabulala amadoda angamakhulu amathathu abafilisti isimilo kanti no bahlala kungakuDavide ngqo babazi ukuthi ugcobo lwalukuye futhi babazi ukuthi wayezobusa isigcobo sangempela sebandla namhlanje elizoba ngezwi siyazi ukuthi nizoqinisekiswa siyazi ukuthi nizobusa ngelinye ilanga. Nakuba uSawule futhi wayengumambuma kuzo zonke izizwe kodwa babazi ukuthi wayezobusa. Siyazi ukuthi uzobusa futhi ngakho sithatha lelozi futhi sime khona lapho akunandaba ukuthi kubiza ini. Woma sizonquma amaFilisti noma sigxumele emgodini sibulale ngonyama njengoba yenzo yedwa. Siyahamba noma yikanjani ngoba yileyo ndlela uNkulunkulu akusungulele ukuba kube yiyo. Sibuka isimilo.
You may now ask me why.
Masha ungibuze manje wamvumelelani ukuba asungulwe kanjena na. Ngifuna ukuthatha isikhathi esiningi kakhulu ngoba nginokunye okuningi engizokusho lapha. Ngani umbuzo ungahle uvukeke wamenzelani uNkulunkulu lona wesifazane kanjena na wamvumelelani ukuba abe njalo na.
It was for his own good pleasure.
Kwaba kuhle kuye ngentando yakhe impela. Manje uma ufuna ukuphenya iBhayibhelini lakho umzuzu nje asiphenye kuma Roma esishagalolunye umzuzu nje futhi nginikhombise ukuthize ukuthi uNkulunkulu uzenza kanjani lezi zinto uma ufuna ukufunda kodwa singabona lapha ukuthi uNkulunkulu wenzani ngokuba kuhle kuye ngentando yakhe ama Roma esishagalolunye eleshumi nane bo siyakuthini na Ukukhona yini kungalungi phambi kaNkulunkulu na? Kanti ekhetha uEsau noma ekhetha uJakobe futhi bayahlwe Esau ngaphambi kokuba omunye umfana abe nelungelo lokuzenzela ukhetha qobo lwakhe namunye wabo. Bebazala bese sesizalwe sikamama uNkulunkulu wathi ngiyamzonda uEsau futhi ngiyamthanda uJakobe niyabongani na?
For he said unto Moses
Ngokuba kuMose wathi ngizakumhawukela engimhawukelayo ngimzwele engimzwelayo. Ngakho-ke akuwe ingothandayo, akuwe ingogijimayo kodwa ngokuya ngokuhawukela kwaNkulunkulu. Ngokuba umbhalo uthi kuFaro ngakuphakamisela khona lokhu. Ngoba ngibonakalisa amandla ami kuwe nokuba igama lami lishunyayelwe emhlabeni wonke. Ngakho manje qaphela lapha. Ukuba uhawukela lo athanda kumawukela umeza lukhuni lo athanda kumeza lukhuni. Usuza kuthini kimi? Usasolelani yena na? Ngokuba ngubani ongamelane nentando yakhe na? Hayi, oh wena muntu ungubani wena othi ukuthelela uNkulunkulu na? Okubunjiweyo kungasho yini kowakubumbayo ukuthi bangenzelani ngaba nje yena na? Ngokuba akunamandla yini umbumbi ebumbeni ukuwenza ngesigaxa sisinye isitya esinye esihloniphekayo nesinye singahloniphekiyo no uma pho uNkulunkulu ethanda kubonakalisa intukuthelo yakhe nokuveza amandla akhe wathola ukubekezela okungaka isitya zolaka ezilungiselelwe ukubhujiswa
He might make known the riches of his
glory. Baba abonakalise indebo yenkazimulo yakhe esitsheni zomusa ayezilungisele ikazimulo ngaphambili. Manje phikisana nalokho okwesikhashana. UNkulunkulu wakwenza. Wafanele kwenze ngale ndlela. Wawufanele kube khona.
Now listen.
Manje lalelani manje mzuzu cishe emhlanu ngifuna ninake ukuthiza.
What is God?
Yini uNkulunkulu na? uNkulunkulu uyiphakade likhulu. Ukuqalene emumva leko ngabikho ukuqala. Wayengesiye ngisho uNkulunkulu benikwazi lokho na? uNkulunkulu yinto ekhonzwayo futhi kwakungekho lotho lokumkhonza. Wayehlela yethu.
And in him was attributes.
Futhi kuye wawukhona izingxenye yini ingxenye na umcabango. Manje uzothola ukuthize okuzosondela esifundweni selo busuku.
Bekisisa.
Wayezingxenye eyayikuye. Manje wawukuye kuba ngubaba, wawukuye kuba nguNkulunkulu, wawukuye kuba indodana, wawukuye kuba ngumsindisi, wawukuye kuba ngumphulukisi. Futhi zonke lezi zinto lapha nje ziveze obala izingxenye zakhe, awukho kuphuma ohlelweni. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu akakubonanga kuphela kusukela ekuqaleni na, impela wakubona. Akukho okuphume ohlelweni kuveze obala nje izingxenye zakhe.
He could not be just.
Manje, wayengeke abe ngolungileyo futhi enze kuba umuntu awe. Wayefanele ambeke esisekelweni esilinganayo sokuba nokuzikhethela ukwenza ukuzikhethela kwakhe kodwa azi ukuthi wayezokuwa. Manje angeke umsindisi ngaphandle kwakukhona okulahlekile. Angeke umphulumisi ngaphandle kwakukhona okugulayo. Lezi zinto zazifanele zibe ngaleyo ndlela. uNkulunkulu wazenza kanje ukuze kuthi izinyeye zakhe ezinkulu zikwazi ukuvezwa obala. Uma kwakungekho lokho wayengeke azabe ngumsindisi. Kodwa siyazi ukuthi wayenguye ngisho wayekabikwa isikhathi wayengumsindisi wayengumsindisi. Ngakho wafanele kube khona okulahlekayo kuzoba kanjani no? Uma ethatha futhi alahlekelwe yikho ukuze nje akusindise khona akusibo obulungiswa ekwahleleni kwakhe. Wayengathumele muntu esogweni futhi abe ngolungileyo. Unomusa omnene uqinisile uqodo futhi ungumahluleli omkhulu nabo wayeyobe usebenza ngokuziphikisa. Ngakho wafanele abeke umuntu phande lapha futhi ameze abe sekuzikhetheleni ukuze akwazi azi ukuthi uyowa futhi umuntu emfanekisweni wakhe uqobo wayengaba kanjani na? Manje nina enibona ukukhanya kwasemina ngakho wafanele enze ovele eceleni into ephumako utshaliweyo kokuqala. Manje niyakubona, niyabo nakho la ofika khona, niyabo ngaleyo kathi-ke yilokho kwawayo wakwenza azi ukuthi kwakuzokuwa futhi kubekwe phezu kwezandla zikasathane kube yisitsha esingahloniphekiyo. Ubekelelwephi ukuhlonipheka namhlanje na? Cabanga ngalokho, bhekisisa kakhulu manje. Wase kuthi futhi wasungulelwani ngale ndlela futhi kungafani nokunye kwesifazane. Wasungulelwani kanjalo wesifazane futhi kungabi kokunye kwesifazane na? Akukho nokukodwa kokunye kwesifazane owasungulwe kanjalo. Akunjalo namhlanje. Akungeke akwenziwe ngaleyo ndlela, angeke akwenze. Akakwazanga ngani lokhu kwesifazane ngaleyo nkathi owesifazane njengokunye nje owesifazane ukuze nje abe ngendlela efanayo akwazi nje ukukhulisa abantwana bakhe na? Khona-ke wayezoba nendoda yakhe futhi aphile futhi uma sekufika isikhathi sokuba abe nengane yakhe, abe nayo ingane yakhe. Ingane akamenzanga ngani kanjena na? Angikwazi ukusho le magama futhi niyaqonda ukuthi ngikhuluma ngani. Aniqondi na uma ningaqonda thanini? Amen. Yebo, niyabo kukhona amantombazane amancane ehlezi lapha nabafana abancane yabo. Kodwa niyazi isilwane sidinga sifike esikhathini esithize sonyaka nomata waso bese-ke kuba yilokho kuphela. Kodwa owesifazane kunganoma yisiphi isikhathi futhi wabenzelani kanjena na? Manje qaphela uhlelo lwakhe olukhulu lusombululwa njengoba siqhubeka sedlule lapha manje ngokuphelele phaqa. Bengingakwazi lokhu kwaze kwaba ngolunye usuku. Akamenzanga ngani kanjalo ekuqaleni njengakho konke okunye kwesifazane kwakhe na? Ngoba kwakungeke kumfanele, ungumthombo wabo bonke bumhlophe. Ngeso sizathu wadudela usathane amthole akwenzayo ekuphendukezeleni.
Such a creature would be.
Sidalo esinjalo sasiyokwenza kwakungeke kumfanele kwasekuqaleni esungulelwe lokho. Yonke imisebenzi yakhe ayisungula okwasekuqaleni kusekuqhubekeni. Konke kwemisebenzi yakhe yasekuqaleni kwakusekuqhubekeni. Yenjakazi, inja yeduna, niyabo, inkomo yetikazi, inkomo yeduna. Konke kusekuqhubekeni, yonke imvelo isekuqhubekeni. Imbewu yafa ingene emhlabathini njengokufa nje kumbelo ukuvuka. Amanzi esihlahla ayehla ephuma esihlahleni siwahloze icembe laso libuye ngonyaka olandelayo nokuvuka kwecembe elisha. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthina? Yonke into ngisho nemvelo kaNkulunkulu yonke isekuqhubekeni kweyodwa futhi nake eyodwa esungulwe ngaphandle kokuqhubeka kaNkulunkulu. Imvelo isungulwe kanjalo ukuze ingoni. Cabanga okudalweyo kuqala kaNkulunkulu kwakungeke kone. Oh, alikuboni banje lokhu? Bona lapha ukuphendukezela kwebandla na?
Wawuhaqala
izwi kaNkulunkulu, akukho sono kuNkulunkulu. Niyabona ukuthi nichazani na? Nasi sidala esisavela ngokuphendukezelwe.
UNkulunkulu
uzoba nebandla kodwa buka lento ephendukezelwe abanawo ngaphandle lapha. UNkulunkulu uyasilisa nesifazane kodwa lona wesifazane yabo zona iphele izimpawu zakho kuyakhombisa muva ukuthi kwakukhonani emqondweni kaNkulunkulu. Singathatha ihora noma amabili futhi sikuhlaziye lokho. Yena wenziwa lesi sidalwa ngenxa yaleyo ndlela. Wenza isidalwa futhi wamphendula ukuze usathane akwazi ukumthola futhi wakwenza usalokhu emtholile.
She better flee to the cross.
No, nabalekele esombalweni njengowesilisa futhi.
Notice.
Lesisani yonke imbeli ihamba ngokuqhubeka.
If he had made the woman in the same original creation, there'd have been no sin.
Ngoba wayenze wesifazane ngokudaliweyo okufanayo wasekuqaleni bekungebe bikho sono ngoba wayengeke akwenze, wayengeke akwenze.
She is a perversion of original creation. So is
Anjalo
all sin
isono.
A perversion of the
true
creation. What is a lie?
Is a true perversion.
What is an adultery?
Is a right perversion.
Is
Ngakho naso isidalo ephendukezelwe, nanto into ephendukezelwe yonke. Futhi yonke into ipelishwa ithiwe o silele khona laphaya, yingakho umbuzo omkhulu kangaka. Sinamo kuphela intwanyana kwenziwe ngendoda ukuyikhohlisa, ngakho kwenziwa nguNkulunkulu khona lapha ukufakazisile, wenzelwa lokho. Owesifazane owonakeleyo uyinto ephansi kunakho konke okungacatshangwa emhlabeni. Ngiyaxolisa ngalokhu manelekazi amancane, akayilutho kuphela. Ungumgomo kadodi owumuntu ubulili obuhlezi obala.
That's all she is, an immoral woman.
Uyilokho kuphela owesifazane owonakeleyo ungumgomo udoti owumuntu wezokulalana ogcwele ukungcolisa lapho khona ukonakala ukungcola isimile esibi ukuzehlisa kokonakala kuhlelwa nguye. Wenziweleni ngale ndlela na ukukhohlisa? Soke isono esake saba semhlabeni sabangelwa ngowesifazane. Kothe umhlazi ovela nje eChicago owesifazane wabhala le ndatshana umbutho waphoyisa ukuthi baxosha ezantsi e-United States, i-United States yamadolobha amakhulu. Ukuthi amaphesente angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili obugebengu bonke osebake benziwa kunoma yisiphi isimo e-United States wawukhona owesifazane kubo noma emva kwabo.
I'm saying all this to get to one thing here.
Manje ngisho konke lokhu kuba ngifinyelele entweni eyodwa lapha egcineni ukuze nibone ukuthi yini indaba. Wenze lokukhohlisa njengoba enza ku-Adam ekuqaleni emtshele ukuthi isithelo sasibukeka njalo njalo kumkhohlisa futhi amsuse ezwini.
That's why the church does
it. Ileyo ndlela ibandla lenza ngayo namhlanje into efanayo.
But then after that,
kodwa ke emva kwalokho uba ngumbusi wakho kuba mbuse.
Now,
manje umehluko ongaka kulolu suku. Kulolu suku lomkhondo esikhundleni sokuba yena abe ngumbusi wakhe usephundwe uNkulunkulu wakhe.
She rules him.
Bella, uyambusa. Manje mhlawumbe ungaqonda kahle ukuthi bengishaya kuphi. Ubuhle bakhe nokulawula kwakhe ukulalana ukubumbeka kwakhe akunikwa nguSathane ovele eceleni uSathane amenzayo kunyele ukhohlisa amadoda kaNkulunkulu futhi angashizisa amaningi awo ayesogweni kunanoma yiliphi elinye ithuluzi kaSathane analo kunjalo impela.
I'm talking to the immoral.
Ngikhuluma ngokonakala manje. Hayi nina bodade, sizoninika endaweni indawo efanele emizuzwini embalo ezwini kaNkuluNkulu lapha. Wako sekubeni kaNkuluNkulu ekuqaleni. Manje ukwenza lokhu namhlanje yini uNkuluNkulu weUnited States na? Ngiyakhumbula tabernakele eminyakeni edlule ngashumela ngalokho na. UNkuluNkulu walolo suku lwesimanje usimuka nandwendo omncane ehlezi lapho ependa ubuso nengubo idonseke yaba ngenhla kwamadolo akhe nezinto ezinjalo ngathi beka uNkuluNkulu wakho. Futhi kunjalo. Kukhona kuzo zonke izaziso ugqoke ingxenye osemgwaqeni indlela efanayo. Ithuluzi kaSathane kusukela kwasekuqaleni kusho uJesu, niyabo. Siyabona ukuthi kunjalo manje futhi kusukela kwasekuqaleni nokuthi ukhuluma ngani. Manje abahedeni babevamise ukumenza uNkulunkulu, benikwazi lokho na uNkulunkulukazi impela bakwenza, bamenza uNkulunkulukazi. Ukuba babenazo izenzo zokulalana ekukhonzeni kwabo, basho ukuthi wayengumdali. Esizalweni sakhe wayethole inzalo futhi wayidala, manga lawo munye kuphela umdali lowo nguNkulunkulu. Kodwa niyamkhumbula uPawulu lapho na uDiana baseFesu umfanekiso wedwala bathi uNkulunkulukazi wezulu waphoswa phansi, anibone ukuthi kukhonza kubahedeni kunjani na? Uthi na singakwazi kuphendukela ekhonzeni kubahedeni ngo futhi owesifazane sona impela isidalwa esiphansi kunazo zonke emhlabeni ukukhonza owesifazane. Uyoshiba owesilisa noma ngayiphi indlela ayifunayo. Kothe engazi bonke lobo buhle obungaphandle leso sihogo singaphakathi. Solomon wathi yena amasango akhe angamasango ayesogwini.
Now we see plainly here what Jesus spoke of.
Manje sibona ngokusobala lapha ukuthi uJesu wakhuluma ngani esambulweni sahlozi esibili nevesi leshumi nanhlanu efundisa amaNikolawu ukusondela kwalelo bandla lizihlubula ezwini. Kodwa singabona lapha ngokusobala lezi ezinobunja zokungamesaba uNkulunkulu, izinhlelo ezonakele esinazo kuthelevishini zonobuhle bezokulalana baseHollywood. Siyakubona ukubonakala kwayedolobha njengalaba abantwana amantombazana amathadlana ehamba ehlenyiwa nomgwaqo lapha lezintwanyana ezincane izingubo ezimpintshayo zitshikitshikiza futhi kubanda ngokwanele ukuba abe liqeqeba lamakhaza afe awazi ukuthi na ngudepheni owenza lokho
akhwele
ngumoya omubi futhi awakwazi.
You don't see a female dog doing that, do you? You don't see any other female doing that.
Then no women will look up to her either. Futa elilogota lenyukele guko futhi.
Now, you get the picture?
Yabo manje na story stombe na. Zobuthula ukuthize emzuzwaneni nje inkosi Thanda.
Now, you see,
baye niyabona manikholayo niyayibona imfundiso yabo niyababona onobuhle abangamatshitshi bababiza kanjalo laba abangundula izingubo bephandle emgwaqeni babevamise ukuba baye embukisweni wobunje eceleni ukubona ongundula izingubo fula amehlo akho nje buka phandle emgwaqeni yilokho kuphela ofanele ukwenze manje yonke into ingeundula izingubo impela.
To tantalize, tempt.
Bakwenzela ini na, ukukabisa, ukulinga, ile yonto kuphela angakwenzela yona.
She does it because she's filthy.
Iyakwenza ngoba yona
ngale.
Iyakwenza ngoba yenziwa ngale ndlela.
She don't realize that she's an instrument in the hands of Satan.
Ayiqondi ukuthi ithuluzi ezandleni zasathane, futhi lokho yikho. Ngisho sesikoleni zakithi namhlanje bafundisa izenzo zokulalana. Yezu lakithi libonile lokukhonza besifazane. Yazi bafuna ukukholwa lokho. Babe bacule uhlobo oluthize lwehubo njalo njalo ngolunye usuku futhi baphandle nabesifazane bezulazula ubusuku bonke yabo kulungile.
When in God's sight,
kanti ebusweni bukaNkulunkulu izwi uphansi kunazo zonke izilwane uNkulunkulu azibeka emhlabeni.
Watch. That's why God forbids her to Kapela, teach his
ingakho uNkulunkulu emenqabela ukuba afundise izwi lakhe kunjalo. UTimotheo wokuqala esesibili elesishiyagalolunye kuya kweleshumi nanhlanu angimvumele isifazane ukuba afundise noma abe naliphi igunya. Kanti futhi nabaseKorinte bokuqala eseshumi nane elamashumi amathathu nane abesifazane benu mabathule emabandleni ngokuba abavunyeli ukuba bakhulume ngokuba bayalwe ukuba bathule usho njalo nomthetho.
But today, what does the church do?
Kodwa namhlanje lenza ibandla no bamenza abefundisi abavangeli kanti iBhayibheli lekwenqaba ngokuphelele.
IBhayibheli
lathi ngokuba usho njalo lomthetho ukwenza kuhambe ngokuqhubeka yonke into. Njengoba lalinjalo nje iwundo izolo ebusuku indawo kuphela yokukhonzela ngaphansi kwegazi lakhitheka lewundo yona ndawo kuphela namhlanje kuKristu. Indlela kuphela oyenzayo ngokuthi woza ungene kuye yileyo ndawo kuphela yokukhonzela kwakuhlala kuyileyo ndlela. Indawo kuphela yokukhonzela engaphansi kwegazi elichithekileyo.
Ngakho
manje sibona sonke isithombe sakho sisombuluka kithina nango. Ingakho uNkulunkulu engeke amvumele afundise angeke amvumele enze noma yini ebandleni kodwa kuba ahlala thule nobuso bumbozwe ngeveli. Manje ningabona ukuthi kungani ngisho izinto futhi ngenza izinto engizenzileyo ngazi konke lokho enhlizweni yami mfowethu bodade na. Yazi bodade ninayo indawo yenu emzuzweni nje nesimilo esimangalisayo uNkulunkulu anganibumbela kuso. Kodwa ngizama nje ukukhuluma ngakolunye uhlangothi ukukhombisa ukuthi enhlizweni ninjani kusukela kwasekuqaleni. UJesu wasitshela ukuthi buyelani ekuqaleni ukubani ukuthole yilokho esikwenzayo. Manje ngithengeke ngishaye amaphuza aphakeme ezintweni eziningi zalokhu futhi ngiyethemba niyaqonda. Futhi nina abantu enizobe nilalele kule tape ngiyethemba niyaqonda. Yilani emumva nje kungukhombisa kuphela ukuthi uJesu wathi buyelani emumva kusukela kwasekuqaleni futhi nithole zonke izinto buyelani ekuqaleni. Ningabona namhlanje ngani abantu abathi ngingozonda abesifazane lokho kukude neqiniso angibazondi. Babeza ozonda abesifazane khumbulani babeza uPaul ngozonda abesifazane. Umfundisi wesifazane esikhathini esingeside sedlule wathi oh njengoPaul omdala konke ayekwenza ngokubeka icala thina abesifazane. ongcwele kaNkulunkulu owavunyelwa ukuloba iBhayibheli iTestamente Elisha futhi aphikisa amazwi akhe na? Wathi uma ingelosi evela ezulwini ifundisa noma yiphi enye into kunale esengiyishelo mayibe ngiqelekise kungasaphathi umshumayeli wesifazane.
Athi u-Elija
wayengozondo besifazane, wayengesiyozondo besifazane kwabesifazane bangempela ukuthi nje wayengabathandi labo Jezebeli. Uthi uma lokho kuba njalo khona-ke ufanele uNkulunkulu afanele ukuba yile indlela efanayo ngoba uyizwi eliza kubaprofethi. Ngakho kufanele kube nguNkulunkulu indlela efanayo, ngakho yabo uyakwazi okudaliweyo kokuqala kusukela kwasekuqaleni, wathi kusukela kwasekuqaleni. Njengamaprofethi eleza kubo izwi, futhi wamenzela indoda, futhi indoda ayenzelwanga yena, benikwazi lokho? Ukuthi owesifazane wenze indoda futhi indoda yenzelwa ngowesifazane na? Bangaki okwaziyo lokho na? IBhayibheli lifundisa lokho, kulungile.
She was given a place in man.
Wanikwa indawo endodeni ngaphambi kokuwa ukulingana phezu kwakho konke okudaliweyo. Kodwa emva kokuwa manje lapha sekuphula indaba. Kodwa emva kokuwa wayengumbusi wakhe, ufanele athule kuzo zonke izindaba. Manje emva kokuba ukuqala kwakuqala sekuphelile, uJesu wathi akube njalo kusukela kwasekuqaleni, lapho kungekathi kuqala isikhathi, ngenkathi uNkulunkulu ekwenza kuqala kokudaliweyo kwakhe kokuqala. Bonke labo abaqondayo mabathi amen futhi. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala nje owesilisa wedwa lowesifazane wedwa, kodwa ngaleyo nkathi owesifazane wenze wehluka ezilwaneni zonke ezinye izilwane eyenzelwa ukukhohlisa. Manje qaphela, manje kwakube njalo kusukela kwasekuqaleni. Wenziwa ukuba wayehlale esimweni sasekuqaleni, wayengeke neze awe, kodwa wabangela ukuba nokuphazamiseka okwanqamula konke ukuqhubeka kukaNkulunkulu, futhi waphonsa ukufa usizi nakho konke okunye emhlabeni. Wenziwa kanjalo. Manje bhekisisani, manje emva kokuqala, emva kokuqala, emva kokuba sekuqale isikhathi, emva phakathi kulokho kwakuyiphakade sekuphelile. Bhekisisa emva kwalokho kuwa sekwenziwe ngu-Eva, emva kokuwa kwakunesidingo sokuba kwenziwe esinye isivumelwano. Manje lokhu kuzonikhuba, kodwa ngizoninika umbhalo ukufakazisa ukuthi leli yiqiniso.
Now, notice, after the fall, Jesus said,
manje bhekisisani emva kokuwa, uJesu wathi uNkulunkulu ekuqaleni wenza okukodwa kwenhlobo. Kodwa manje emva kokuwa, manje siyangaphambili kwalokho, isivumelwano sasilingana. Kodwa manje emva kokuwa kukhona esinye isivumelwano esenziwa. Manje wayengesuye umbusi kanye naye owesilisa, ngamunye ufanele abe lesivumelwano esehlukene. Manje ake sibone uma lokho kuyikho, ake sithathe uGenesis 3 futhi sithole uma lokho kuyikho. Manje njengoba lokho siqhubeka, ngoba sifuna kuvumelana nalezi zinto, ziyafundiswa futhi zikhishwe ziyiqiniso ngempela, kuze kuthi mhlawumbe khona lapha sinesikhathi esincane ngoba asisekude nokuphetha manje ukufinyelela kuvaleni kwengxenye yendaba, ukukhombisa ukuthi kungani futhi zimayelana nani izehlukaniso njalo njalo. Manje uGenesis isahluko sesithathu futhi sizoqala manje ngelesithathu nevesi leshumi nesithupha. Asiqale evesini leshumi nane. Yathi inkosi enyokweni, manje uzoyiqalekisa. Njengokuba ukwenze lokhu, uqalekisiwe phakathi kwezinkomo zonke, phakathi kwazo zonke izilwane zasendle, futhi uzakuhamba ngesizu sakho udle uthule izinsuku zonke zokuhamba kwakho. Uzakubeka ubuthi phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yowesifazane, futhi iyakulimaza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sayo. Okwethembisayo kuza ngowesifazane Mesiya ukuhlenga. Wathi kwesifazane, manje bukani, manje naso isivumelwano nenyoka, okungukuthi bonke babengaphambili ekuqaleni noma ngaphambi kokuqala. Wathi kwesifazane, ngizakukubangela izinhlungu obukhulu ekukhuleleni kwakho, futhi uyakubeletha abantwana ngobuhlungu. Ukunqanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho, yona iyakukubusa. akusekho kulingana kanye kanye nhlobo. Manje owesifazane usevele wajika futhi usengumbusi.
And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife.
Wazi athi kwaAdamu njengokuba ulalele izwi lomkakhe wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungawudli. Ngalokho umhlabathi mawube uqalekisiwe, aqalekiswa ngu-Adamu manje. Umhlaba mawube uqalekisiwe ngenxa yakho, uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Uyawuvezela ameva namakhakhasi. Wena udle imifino yasendle, futhi ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho uze ubuyele emhlabathini. Lokhu kuwathathwa kuwo ngokuba ungumhlabathi, uyakuphenduka umhlabathi. Izivumelwano ezimbili. Manje lokhu kuvala ukuqala kwalokho uJesu athi kwakungenjalo kwasekuqaleni. Sesinesinye isivumelwano manje, bhekisisani ngesinye isivumelwano. Manje kukho isivumelwano sovele kuqala novele eceleni. Bhekisisani, ukuwa kwaletha inkathazo kufa koso sonke isidalwa sokudaliweyo kwenza umehluko kuyo yonke imvelo. Manje asibhekisise ukuthi uJesu wathi ngokuthi kusukela kwasekuqaleni kwakungenjalo. Manje akunjalo kwase ukuthi manje sekungukuthi ngemuva kwasekuqaleni. Manje kukhona isivumelwano esimbaxambili. Qala owesivumelwano nje, u-Adamu no-Eva babeningana, owesilisa oyedwa nowesifazane oyedwa. Manje owesifazane wona futhi wenzani na? Lokho waphosa bonke ekufeni. UNkulunkulu wathi ngeka enze isivumelwano ngalokho esinye isivumelwano. Nasi khona lapha uGenesis wesithathu eleshumi nesithupha wenza esinye isivumelwano.
Now the world is to be repopulated not by the
manje izwe lizophinde ligcwale abantu hayi ngokudaliweyo kokuqala kaNkulunkulu njengasekuqaleni hayi ngokudaliweyo kokuqala kodwa ngesifiso sokulalana. Manje lokho kukhathalela ukuqala kwenzi na? Ekuqaleni kwakukhona wesilisa oyedwa kuphela, wesifazane oyedwa, isilisa esisodwa nesifazane esisodwa.
But when she crossed that line and brought this sin,
kodwa ngenkathi eqa lowo muga futhi waletha lesi sono, manje izwe lizophinde ligcwale abantu futhi ngokulalana, hayi ngokudaliweyo, ngokulalana.
See where the woman's at now?
Niyabona ukuthi wesifazane ukuphi manje, manje na?
Now,
kodwa leyo indlela izwe eligcwele abantu ngayo namhlanje wesifazane. Ngelo sizathu uJesu wafanele eze ngowesifazane ukubuyisela emuva ekuqaleni kwakuqala futhi ngaphandle kwesifiso sokulalana uzalwa yintombi. Kodwa haleluya! Ulapho isikhathi lapho akungeke kusaphinde kube ukulalana, kodwa uNkulunkulu uyobiza abantwana bakhe bevela othulini lomhlabathi babuye njengoba babenjalo kokuqala. Hayi nganoba yimuphi wesifazane, kodwa ukubunjwa ngokobumba nokukhanya kwakho konke kusesibhakabhakeni nowoyela abaphuma emadwaleni uyodala futhi njengoba enza u-Adamu esikhathini sokuqala. UJesu wakwenza kwenzeka lokhu nguNkulunkulu ezenza umuntu futhi wafika ezweni ukuze afo ngalona wesifazane. Manje isikhathi sokuvivinywa ngesono. Manje niyabona ke emva kokuqala kwakungenye into eyavezwayo. Manje lokhu kuzonethusa, senikhathele na? Hlalani nje nithule nje isikhashana esidala. Wathi ke ngenkathi isivumelwano esimbaxambili senziwa owesifazane wesifazane ngokulalana, esinye isivumelwano impela, hayi isivumelwano esasekuqaleni, kodwa esinye isivumelwano. Manje kuvezwe ni na? Isithembu ukho konke. Kwase emva kokuqala isithembu savezwa ukho kokubili kumuntu nasezilwaneni. Emva kokuqala ukuwa.
God now
uNkulunkulu manje wesibili uhlela imvelo etsha futhi ngokulalana. UNkulunkulu wadala wokuqala ngaphandle kokulalana, niyakukholwa lokho na? manje ngesi isivumelwano nemvelo usihlela ngolunye uhlelo ngokulalana.
Second covenant. One male,
isivumelwano sesibini, isilisa sisodwa, isifazane esiningi, inyamazane eyodwa enezimpondo ezingamagatsha, isithembu sonke sezinyamazane zamasikazi, ngabe kunjalo na?
One bull,
inkunzi eyodwa, wonke umhlambi wezinkomo, amankomazi, ikhuthe elilodwa, igceke ligcwele izigugukazi, ngabe kunjalo na? UDavid oyedwa, okwenhliziyo yakhe uqobo, abafazi abangamakhulu amahlanu, abantwana abayikhulu azalelwa bona ngonyaka owodwa. Babesifazane abehlukene, umuntu ongowenhliziyo kaNkulunkulu uqobo.
Solomon
oyedwa nenkulungwane yabafazi.
Kodwa
bhekisisani manje, kwakungenjalo ekuqaleni, kodwa manje kusemva kwasekuqaleni. Wenziwe ngowesifazane lokhu, manje-ke uba nje yilokho ayikho manje, niyabo? UDavide inkosi eyayifanekisa uKristu, ubambe lokho emqondweni wakho. UDavide wayefanekisa uKristu, bakholwa lokho na? UKristu uhlezi uzohlala esihlalweni sakhe sobukhosi, futhi lo Davide umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu uqobo, wayenabafazi abangamakhulu amahlanu. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? UDavide labafazi bakhe abangamakhulu amahlanu, Solomon nenkulungwane yakhe, noSolomon uyindodana kaDavide wemvelo okufanekisa uJesu Kristu, indodana kaDavide ngokomoya. Kodwa lokho ngokwemvelo ukuphila kokulalana, lokhu kuzoba ngokukamoya odaliweyo ngani na odaliweyo. Yabo, kwakungaleyo ndlela ekuqaleni, kodwa hayi manje kulokhu kuphila esiphila kukho manje. Bhekisisani, ningakhethwa yilokhu manje. Kuthatheni konke nikufake ezinhliziyweni zenu. Kodwa akukho namunye walawo besifazane owayengake abe nenye futhi indoda. Ingokudaliweyo kokuqala, hayi yena. Akukho namunye walawo besifazane owayengaba nenye futhi indoda. Kodwa leyo ndoda eyodwa yayingaba nabafazi abayinkulungwane.
That's thus saith the Lord.
Lungu, esho kanje inkosi, lelo iBhayibheli. Manje, sengwele emumva ngathatha isikhathi sami futhi ngikhombisa emumva ngaphambili lapho kwaqala khona ukuthi uJesu wathini, manje nikubona kahle na? Babe ngaba nabaningi, wena uthi lokho kwakungokuka-Israyeli nje, ngabe kuyikho na? Ngenkathi u-Abrahama ethatha uSara, wehlela ezweni labaFilisti, awukhona inkosi ezansi lapho ethiwa u-Abimeleki. USara wayenekhulu leminyaka ubudala kulo impela, kodwa wabe esefukuliwe waba ngowesifazane osemuhle, futhi kwenziwa waba muhle. Niyakwazi lokho na? Kulungile. Futhi u-Abimeleki wayemfuna abe ngumfazi. Niyawukhumbula umlayezo wami ngakho na? U-Abimeleki wayefuna ukudlala uSara abe ngumfazi, mhlawumbe wayenesithembu, kodwa wayengela kumthatha ukuba wayeqale u-Abrahama. Ngakho u-Abrahama wathi kuSara, thana ungumfowethu ngoba uzangibulala ukuze athole wena. Wayengaveli ngani enkosi u-Abrahama amkhiphe ezweni bese ethatha umkakhe azikhubekele na? Wawungenjalo nje umthetho emakholweni, kodwa kubo bonke abantu kokudaliweyo. Isoni noma ongcwele kophezelekile, ndoda, ngalezi zenzo. Wawukhona inkosi ngumedeni bangake owaziyo ukuthi leyo ndaba iyiqiniso na? IBhayibheli, uGenesisi cishe isahluko se-16, ngiyacabanga. Niyaqaphela, u-Abimeleki wayomthatha abe ngumfazi, wazilungisa kahle ukuba abe nentombazane entsha ngumHebheru. Kodwa wathi lena eyami, wathi owesifazane lowo ngumfowethu, wathi lowo ngudadewethu. U-Abimeleki wathi, ngizovele ngimthatheke nje abe ngumfazi. Ungathini nje indoda yenza into enjengaleyo na? Kodwa wakwenza. Wase kuthi-ke ngalowo busuku ngenkathi eseyolala, inkosi yabonakala kuye ngephupho futhi yathi, Abimeleki ufana nomuntu ofile. Wayevikela lokho lowo mgobhozo wegazi lobuJuda lapho ne. Wathi ufana nomuntu ofile, nomnabuntu walungisela ukuba akugana. Wathi, Nkosi, uyabazi kuqonda benhliziyo yami? Wathi, akangitshelanga yini ukuthi lowo bekungumne wabo? Angashongo yini yena qobo lwakhe ukuthi lowo ngudadewethu? Wathi ngiyabaza ubuqotho bethizo yakho ingaleso sizathu ngingakuvumelanga ukuba wone kimi ngabe kunjalo na Wathi buyisela umkakhe wala ndoda engumprofeti wami woje ngaphandle oma ungambuyisela umkakhe futhi umvumele akukhulekele hayi umphristi wakho uma akukhulekeli sonke isizwe sakho siphelile amen nanko umusa ongalisayo kunjalo sonke isizwe sakho siphelile Lo ngumfazi waleyo ndoda futhi ingumprofeti wami. Amen. Lo ngu esho kanje inkosi, lo ngumbhalo kunjalo. Manje siyathola ukufa kwabangelwa, ukufa kungenxa yesono sowesifazane, siza ngowesifazane, hayi ngowesilisa. Ngendlela yakhe yokuphila impilo yakhe, nangaye konke ukufa kuyafika. Indlela yakhe yokunikeza ukuphila ingukufa bangakakwazi lokho na uJobe weshumi nane uma ufuna ukubhala phansi umbhalo. Nginakho uma ubuza lokhu ngenemibhalo ebhalwe phansi ngakho konke nokuncanyana okwalokhu. Uma ufuna ukufunda uJobe weshumi nane lapho lithi umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe mifushane igcwele kuyaluza. Ngabe kunjalo na? Uyavela njengembali anqunywa achitheke njalo njalo nabo. Woke umuntu ozelwe ngowesifazane uzalelwe ekufeni angafika nje. Kodwa ngezalelwa kwakudalwe kwaNkulunkulu angeke afa.
He's from that other tree that was in the Garden of Eden.
Vela kulo omunye umuntu osensimini yase-Edeni, uKristu.
Eternal life.
Uphila kuphakade kufika ngomuthi. Oh, wena wathi wayengumuthi impela. Oh, bathi awayikudla kulo muthi uNkulunkulu washo kuGenesis emuva lapho. Awayikudla kulo muthi.
Ngani
owesifazane ungumuthi ungumuthi wesithelo wena owesithelo sikanyoko isithelo sesizalwa nguwe kunjalo uthi ngakho-ke isithelo somuthi ngokuphila owawusensimini yase-Edeni nguKristu owesifazane kufika ukufa owesilisa kwakudaliweyo kokuqala kufika ukuphila ukuzalwa ngowesifazane kungukufa ukuzalwa nguKristu kungukuphila Niyabona umkondo na kulapho ke manje niyabona ukuthi onkulunkulukazi baya kuphi aniboni na
First
Adam no Eva oqala afanekiswe uAdam no Eva besibili niyabo ukwandisa manje ukwandisa ukaAdam no Eva kwakungobulalana ugcwalisa umhlaba kodwa kwakungenjalo eqaleni
God just made a male and a female.
Unkulunkulu wavele nje wenze isilisa nesifazane njengoba yenze ezinye izidala zakhe niyabo umthetho njengebandla nje manje ake sithi ekuboneni lamaqiniso aqinisekiswe kaNkulunkulu sihlolisise sithi uqhubeka kancane uma nifuna kulungile manje lokho kungathi kulimaza kancanyana size sifike phansi ekugcineni kwakho kodwa nje ngizonikhombisa iqiniso lakho
There is no minister that can
marry umfundisi ongaganwa ngumfelokazi benikwazi lokho na Ngiyafuna ukufunda lokho na kulungile nginani kuLevitikusi Levitikusi amashumi amabili nanye elesikhombisa noHezekiyeli amashumi amane nane elamashumi amabili nambili kuthi uzokukhombisa ukuthi ubupristi babo ungafanele buganwe ngowesifazane oseke wathintwa yindoda Lokholakiso ungomlokazi wentombi kaJesu Kristu ngoba babephatha umlilo kaNkulunkulu abaphrinsi babenze njalo amadodana ka-Aaron. Sinazo isikhathi sokufunda wonke kuthi siphume emini sise nemizuzu engamashumi amabili nokho futhi labo ngamadodana ka-Aaron ayephatha umlilo kaNkulunkulu ngakho babengenakuganwa ngowesifazane osake wathintwa ngenye indoda uNkulunkulu ongaguqukiyo washo njalo. Babe ngenakuganwa ngomunye wesifazane nowesifazane oke wathintwa indoda ukhombisa ngomfanekiso lapha uma ufuna ukubona ukuthi ibandla likaNkulunkulu ophilayo libusulwa aqutshwe nalutho izwi kaNkulunkulu futhi hayi ihlelo eliphathwe indoda phela asifunde lokhu lapha ngifuna ukuninika lokhu
Matthew 5
Jesus Mateyu 5 uJesu wakhuluma lapha ngento ngempela esimqoka kakhulu sifuna ukuyibona Matthew 5 Ngibhale kwelami ngimake ezinye zezinto ebengezo zisho endodeni nje. Ngakho ngibene sikashana impela ngikusho nje phambi kodadewethu. Kodwa ngifuna ukuphuma lapha manje ngaphambi. Manje dade ngifuna ukukubeka endaweni lapho izwi likaNkulunkulu lakwethembisa khona futhi uboneke ukuthi uhlala kuleyo ndawo nawe. Matthew 5, 32, I want you to share to support the same idea of one and many. Matthew 5, 32.
It has been said, whosoever shall put away his wife,
let him give her a writing of divorcement. Lo ngutheso khuluma lo owathi kusukela kwasekuqaleni manje qaphela.
But I say unto you that whosoever shall put away his wife saving the
mina ngithi kini yilowo nalowo lahle umkakhe kungenganxayo kuphinga umenza aphinge.
Whosoever
yabo yilowo nalowo olahle umkakhe kungenganxayo kuphinga umenza aphinge.
Ngani
na uyophinda agane.
And whosoever married her and is divorced,
no, see, she's married. Niabo imenza hayi yona.
That's exactly what the Bible says.
It
is not stated against him,
but her. Kodwa yena ngani na?
Christ in the
tree. Ndikusisane kushiwo ukuthi angephinde iganwe kube intombi kuphela. Angaphinde aganwe angakwenza angaphinde aganwe futhi uma kuyintombi kodwa angeganwe ngumkamuntu lutho hlobo.
And if he does marry, the Bible said, whosoever married her, that is
the Bible said,
Like David,
and Solomon,
She must remain.
Yabo, ukuthi kukhona isikole esinye esiye eMpumalanga, esinye esaya eTshonalanga kukhona, ufanele ubuyele eqinisweni ukuthola ukuthi kuyini. Bekuhlangana kungaleyo ndlela, leso sivumelwano esivamileyo noNkulunkulu kusukela kwasekuqaleni. Kuqala, ngaphambi kokuqala, kusukela kwasekuqaleni, awukhona nje okukodwa nokukodwa. Emva kokuba sekungene isono khona kwaba khona indoda eyodwa lesikhetha sabesifazane. Hamba ngaleyo ndlela empelweni zonke zilwane zidala ezingabantu nenyama yemvelo yesilwane. Isilwane esincelisayo siyakwazi lokho sonke niyabo futhi konke kuyimvelo kaNkulunkulu ekuqhubekeni. Kodwa manje njengoba izimpawu zivuliwe, umoya weqiniso usiqondisa siyezwini. Elichazayo ukuthi kungani onke amaphutha beliphansi kusukela eminyakeni ngoba izimpawu belungakavulwa. Lokho kwakungembuliwe iqiniso.
Notice, now there is a true woman.
Manje kukhona wesifazane.
A true woman.
Into engcono kulomfazi. Beyoyipha lowo. Kodwa usungulelwe kumayi sendo sokulalana futhi asike esinye isilwane esisungulelwe kanjalo asike esinye isidalwa emhlabeni esisungulwe kanjalo. Ngalelo sizathu ubona isithembu ngenxa yalokho yilokho kwasingenisayo. Manje bukani ezihlaziweni zokugcina bukani ukhona uJesu Kristu yedwa ngabe kunjalo indoda eyodwa uNkulunkulu u-Imanueli niyakholwa kona.
But the members of his wife are many.
Kodwa amalunga omkakhe maningi niyabo izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zezinkulungwane ngabe kunjalo na umkakhe umlobokazi ibandla niyaqonda manje na. Ngakho asho ku-Adamu ngaphambi kokuba ukulalana kuze kuvunyiswe noma kuvezwe yandani kuba nigcwalise umhlaba. Kanti yaseseqaleni lokho ikanti yaseyiba kubili lokho owesilisa nowesifazane kuye uqobo. Lapho uyakhombisa-ke ukuthi mlobokazi ufanele avele ezwini ngokwanda kukamoya ukwanda niyabo begcwalisa umhlaba. Manje esentweni sokulalana niyabo izikole zinalezo zinto ezimbili zicobhekile. Ngakho-ke ungeke ukwenze ufanele ukubuyisele eqinisweni lakho ekuqaleni. Futhi ekupheleni kuyoba khona inkosi uJesu eyodwa nomlobokazi wayo omningi ubunye niyakuthola na.
There was one David on one throne.
Awukwala David oyedwa. Ethatha bukhosi. Inkosi eyodwa. Uthize uNkulunkulu uqobo. Inabafazi abangamakhulu amahlanu.
Jesus.
UJesu wehlele esihlaweni sakhe sobukhosi. Hallelujah. Esikhathini seminyaka eyinkulungwane enobufazi njengoba kwakunjalo ekuqaleni edalwe ngomhlabathi isandla sikaNkulunkulu somandla ekuvukeni kwamalunga amaningi nakho lapho okhona. Sifazane zabalazelani ukuba yilokho nginani kuKristu khona-ke anikuba kuleyo ncovancova eyonakele phandle lapho. Kodwa inqobo nje uma uyilunga le bantu zama ukuphila ngobuqotho nokulunga qobo lwakho soze waphumelela. Kanjalo nendoda ngeke yaphumelela ngaphandle kwaKristu. NjengoPawulu waquba wathi kodwa uKristu akukho wesilisa nowesifazane bonke bamunye. Kodwa ukuthola lo mshado nesahlukaniso ukuba uqondiswe ukuze nazi ukuthi ikuphi obekuyikho nokuthi ikuphi obungesikho. Manje ukhombisa ngokusobala lapha kule mifanekiso ukhona uKristu oyedwa namaningi amalunga alowo mfazi. Ekesisani angasilahla ngokuhlobonga ngokomoya nemfundiso yamanga noma yingasiphi isikhathi afunda ngaso. Kodwa wena ungalokotha kanjani ukuzama kumlahla futhi uphumelele na? Indoda ingamlahla umkayo futhi igane ngomunye kodwa hhayi ukuba owesifazane lahla indoda yakhe agane enye. Niyazibona zonke izithunzi nemifanekiso lapho ngokuphelele kwalingana ndawo zombili na? Yabo ngiyakubona okudaliweyo kokuqala hhayi ovela eceleni naphi naphi, hhayi ibandla umlobokazi ngezwi, hhayi owesifazane owesilisa njalo. Yingakho ungasho lutho neze ngokumelana nowesilisa ekwenza uhlala njalo kungowesifazane kunjalo impela. Kodwa angaba ngumlobokazi kaKristu ngokuba ye futhi khumbulani yena eyingxenye wesilisa. IBhayibheli lathi akalokho angemvumeli wesifazane ukuba afundise noma abe naye kuphi ukubusa kodwa ukuba athule. Ukuba u-Adamu wabonwa kuqala kwase kuba ngu-Eva futhi u-Adamu kakhohliswanga kodwa ovela eceleni wakhohliswa. Kepha uyakusindiswa uma ehlala ebungcweleni nokuqonda nasekuzaleni abantwana nakho konke okunjalo ngoba ngaleyo nkathi uba yingxenye yalo wesilisa. Yilokho kulethwa kwa-Abrahama wayenga uNkulunkulu akambulalanga ngani uSara ehlezi khona lapho ephika futhi eqamba manga ebusweni bukaNkulunkulu ngo na ehlezi lapho njengendoda engafa edla inyama edla isinkwa ephuza ubisi. Wathi uhlekelele uSara emuva lapho ngemuva emva kwakhe ethendeni wayengakaze ambone esho lokhu zingenzeka kanjani lezi zinto. Wathi angizange ngikusho ha wo he ho atshele uNkulunkulu ukuthi ungumkami manga ebusweni bakhe na.
But he couldn't take her.
kodwa wazange amthathe hayi na uyingxenye kaAbrahama amen wayengamlibazi ngaphandle kokulibaza uAbrahama manje nabesifazane niyabona ukuthi ningabakuphi lebhayibheli lathi nabesifazane yibani njengoba wayenjalo uSara owazihlobisa ngezingubo ezifaneleyo wahlala ngokwethembeka nangeqiniso endodeni yakhe uqobo eyithanda kakhulu ngangokuthi yona wayibiza ngenkosi yakhe umbusi ubunikazi nani abanye besifazane nembatha lezi zingubo ezigasulayo futhi uphume lapha ukuba uziphose phambi kowesilisa ujesu wathi lowo nalowo buka wesifazane emkhanuke usephingile naye enhliziyweni yakhe manje ke ubaye yeqala owesilisa noma uwe na uyisilisa wenziwe kanjalo ukuze athathe lesi senzo niyabo futhi wena wesifazane ofanele ukwala kunezikhiphelani wena kanjalo na akusikho kwentokomalo uyazi kungeze nxa ubulawa amakhaza ingxenye ugqoke lezo zikhindi
yabo
ungebe okwentokomalo manje-ke kuyino ungokokonakala ungeke uvume kodwa ibhayibheli elisho njalo iqiniso
It's a filthy spirit that
ngumoya wokonakala okuwe awufuni ukonakala kodwa awuqondi ngokomoya wonakele ngoba uziveza wonakele manje owesilisa awakhe amadala angcolile amadolo amafindofindo futhi uma ubengagqoke zingubo nhlobo bekungeke kwenze mehluko umzimba wakhe awulingi kani na wayeko kudaliweyo kokuqala isimilo sifanele niyabo kodwa wena ungovela eceleni ukulinga ngawe unkulunkulu iba nomusa ohe lelizwe elinesono ngiyojabula uma selidlule
uyisisane
angamlahle umkakhe noma ngasiphi isikhathi afuna ngaso kodwa yena angeke amlahle angangenza akangiphosa othulini noma ngasiphi isikhathi athatha umcabango wokukwenza ngaso kodwa omfowethu ungcono ngingazami neze ukumlahla lapho ngiphelile solomoni wayengaganwa yinoma yimuphi wesifazane owayengaganile wayengaganwa yinoma yimuphi wesifazane ayemfuna umpristi wayengaganwa kuphela wesifazane owayeyintombi solomoni njengodavida waganwa kwakungubani igama lakhe u-abigeli okungukuthi kwakukhona indoda eyayibizwa ngesiwula yayinomfazi omuhle futhi yafa futhi u-abigeli wakhanisela udavida wayeyinkosi hhayi umpristi yabo ngakho waganwa kodwa umpristi wayengeke akwenze lokho ngoba wayeyobe esethintile noma wathola owesifazane ukuba abe ngumkakhe owayesevele eke waba ngumfazi wenye indoda ngakho lokho kukhombisa ubuntombi bebandla lenkosi ujesu kristu umlobokazi uyodingeka abe ngongagxotshwe nalutho izwi kungekho nelilodwa izwi elilahleke naphi naphi impela ungathini nje umlobokazi okahle ibele elilodwa lisukile futhi nelinye okunye okuthize kungahambi kahle niyazi lokho akuzukuba ngumlobokazi kakristu uphelele uyizwi ngakho konke kungekho nelilodwa izwi elehlulekayo noma kuphi qha uyisisana ngamlahle kodwa yena ngeke amlahle
He did it and proved it in the days when Luther, Wesley, and Pentecost.
Wakwenza futhi wakufakazisa ngezinsuku ngenkathi uLuther, uWesley, nePentecost ngenkathi bala ukuba babe ingxenye eqhubekayo yakhe ngokuba nendaba yokulalana kokomoya ukuba bakhulelwe ingxenye eqhubekayo yezwi.
You understand?
Niyaqonda na lala ibandla lamaluthela lamalela uKristu kuba abe esaba nesifiso nalo uLuther wakwenqaba kuthi bangisho lakhu nizongibiza ngokuthize noma kanjani kunjalo nanamhlanje ngawo onke ayehluleka ukuthatha lelo zwi ayamala uKristu kuthi noma imuphi wesifazane owala wesilisa abe nengane yakhe akanalungelo lokuba ngumfazi kuye amen
ngiyakhumbula
ebhayibhelini ngenkathi inkosi iganwa ngu-esteri na ngoba indlovukazi yala wavele wazitholela enye futhi nxa ekwenzekani ngenkathi ala ukuba aphumele inkosi futhi ayilalele na into efanayo injalo ngowesifazane walo ukuba ngumfazi endodeni yakhe
That refuses to
come to the age of the Lord. In the age of the Lord, we have a great shepherd.
Amen.
asisiwa maluthela asisiwa maweseria kanjalo futhi asisiwa pentecostal.
We've got to be the children of this age to the pregnancy of the word of God to bring forth a child.
Sifanele sibe ngabantwana balonyaka ngokukhulelwa kwezwi kaNkuluNkulu ukuzala umntwana walonyaka umntwana oyinzalo. Amen. Ngiyethemba niyaqonda.
Couldn't be pregnant and no.
Bakwazanga ukukhuleliswa cha. Ngakho wenzani na? Wamlahla ngesahlukaniso kunjalo.
But she dares put him away.
Kodwa akalokothi amlahle yena uyamlahla. Wavele waqhubekela phambili embula izwi lakhe emzimbeni futhi eziqinisekisa ngokufanayo ngaye uqobo. Abantwana bakhe baqala ukuthi ukubukeka kakhulu befana naye ngoba livuthwa ngokugcwele noma baba ngabantwana bezi, hhayi abantwana bebandla, abantwana bezi. Nomlokazi uyoba yinekekazi elihle elincane lezi elingaqotshwana lutho elingathintwe nanoma yiphi inhlangano yomuntu noma yisiphi isicasiselo esibonwayo sokuzicabangela nje esenziwe ngumuntu. Liyoba ngelingaqotshwe nalutho elimsulwa mlokokazi wezi. Amen futhi amen.
Ngethemba
niyakuthola lokho ngaphandle emoyeni. Liyoba indodakazi ekhulelwe kaNkuluNkulu. Niyabona ukuthi kukhulu kangakanani ukuhlonishwa angaba yikho esifazane na? Niyabona ukuthi kuyinto enkulu kangakanani ibandla lingaba yikho, kodwa niyabona ukuthi ukonakala kumfikise kuphi na? Bese uzama ukuthanisa lelo bandla phandle lapho nebandla lapho ngeke ukwenze ukuthi uzame ukuthanisa isifebe sasemphaqweni nebandla kaNkuluNkulu uphilayo noma wesifazane wesifazane okahle nesifebe na? Kungani kube khona izinto ezinjalo na? Umthetho kaNkuluNkulu, umthetho wahlukana. Siyawazi kanjani ukuthi ijatshulela kanjani mina uma busuku babu ngekho na? Siyawazi kanjani ukujabulela izulu elomsile uma imvula yayingekho na? Bese wazi kanjani ukujabulela nokuhlonipha owesifazane wangempela uma wayengekho engcwele na? Waqhubeka njalo elembula embula izwi lakhe, kodwa alokothe noma ubani wethu ukuba azame ukumlahla futhi agane omunye. Manje ngempela kusobala ukuthi kungani zozimbili izicasisele ezibonwa ngokuzicabangela nje ziyiphutha. Ungeke ukwenze kuhambe ngalendlela sekuhambile. Ukwenze kuhambe ngalokho bekuyohamba kuqonde ngo kwedlule isethembiso. Nathi isethembiso, nathi into khona lapha. Izwi aliphikisani, lifanele lihlale ngokuqhubeka manje. Kanjalo uMathewu washoma abine shagalombili eleshumi nesishagalolunye akaphikisani nezenzo zesibili elamashumi amathathu nesishagalombili. Manje abanye benoni nabesifazane abanye beno silisa ngiyazi anivumelani nalo isizathu, niyazi ningeke nakufihla lokho njengamanje ningeke. Kodwa ake nje nginikhombise ukuthi uma uMathewu washoma abine shagalombili eleshumi nesishagalolunye athi ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaptize egameni likaYise nelendodana nomoya ongcwele, futhi bajika futhi wonke umuntu owake wabhaptizwa wabhaptizwa ngokuphambene nalokho wabhaptizwa egameni likaJesu Kristu. Ukuba ngisho kuwo wonke unyaka weBhayibheli futhi iminyaka engamakhulu amathathu emva konyaka weBhayibheli uye emkhandlwini waseNayisiya, khona-ke bazithathela izimfundiso ezingenakuphikiswa esikhundleni. Yini umehluko? Uma kungembuliwe na futhi niyazi ukuthi yonke incwadi lonke iBhayibheli liyisambulo na? Kufanele ulazi kanjalo-ke iqiniso phakathi kwalokhu nokunye, yingoba lisambulo nesambulo zifanele sibe kanye nezwi lingamashi singaphambani nezwi. Wena uthi awu mina kwembulwa kimi, manje-ke uma kuphambene nezwi akuveli neze nkulunkulu kunjalo. Manje uma ufuna ukuthatha uMathewu weshumi nesithupha eleshumi nesishiyagalombili, uJesu wathi kuqobo lwakhe ukuthi ibandla lonke ibandla lakhe lalizowakhiwa phezu kwesambulo sokomoya sakhe uqobo okuyizwi. Ngithi kuwe ukuthi wena unguPhethro, futhi inyama negazi akuzange kukwambulele lokhu, kodwa Baba wami osezulwini kwambulele lokhu futhi phezu kwalelidwala. Manje ngiyazi abafowethu abangamakatolika lapho nina nithi lakhe laphezu kwaPhethro noPhethro umpostoli kanjalo usibani bani esivumeni sobupostoli ukulandelana. Apostolathi lakhe laphezu kukaJesu Kristu, kungasikho wehlewa, kodwa ngithatha nje lokho akusho wathi inyama negazi awukwembulelanga lokhu, kodwa Baba wami osezulwini kwambulele lokhu.
And upon this rock.
Amen.
futhi phezwa idwala idwala lobomoya lokuthi izwi yini ngiyakulakha ibandla lami amasango yayidese awasoze aliwoshoza umkakhe angeke alingwe nenye indoda angiyakulakha ibandla lami amasango yayidese angeke aze alizamazamise futhi wabela noKhayini ensimini yase-Edeni uKhayini wazithwebela owakhe umcabango wathi manje buka unkulunkulu unkulunkulu omuhle phezu kwayo yonke imvelo ngakho ngizothola ubhontshisi namazambane futhi ngizothola izimbali futhi ngizomenzela i-altari elibukekayo ngempela lelo yibandla wakhuqa phansi wamkhola unkulunkulu wamkhonza unkulunkulu waphamisa izandla zakhe futhi wanikela ngalo mhlatshelo wenza konke ngokukholwa u-Abela akwenzayo wabela wakhe uhlobo olufanayo lwe-altar kodwa ngenkathi u-Abela eseletha owakhe waletha iwundlu manje uKhayini wacabanga lokho enza ikhubalo lesono ukuthi uyise nonina ufanele ukuthi badle isithelo njengoba bafundiswa kuleyo nsimu kodwa wabela ngesambulo sobunkulunkulu wazi ukuthi kwakuyikazi elakwenzayo ngesambulo sobunkulunkulu nebhayibheli lathi kumaHebheru isahluko seshumi nambili isahluko seshumi nanye ukuthi abela ukukholwa isambulo wanikela kunkulunkulu ngomtatshelo omuhle kunoKhayini unkulunkulu afakaza ngayo ukuthi ulungile ngabe kunjalo na amen mfowethu udadewethu ucace nje bha kimi nanso yonke into manje umshado nezahlukaniso niyabo kufanele kwambulwe kuze kwembulwe awukwazi kodwa wethembisa kulolu izinsuku zokugcina kulo nyaka ukuthi yonke imihlakalo efihlwe ebhayibhelini iyowembulwa bangake okwaziyo lokho na isambulo isahluko seshumi ujesu wawethembisa ukuthi konke okwalezi zimfihlakalo ezifihliwe kuku umshado nesahlukaniso zonke lezi ezinye izimfihlakalo ezifihliwe ebezikhona ziyawembulwa esikhathini sokuphela manje niyakhumbula iphimbo lathi yana eTucson niyakukhumbula ukukhanya okuyinkinga esibhakabhakeni ingelosi yesikhombisa imi lapho ngabuya nokuvula kwezimpawu ezisikhombisa na qaphela ukuthi kwenzekeni iqiniso lelo manje ukuqhubekela phambili kancanyana nje kodwa manje zwanini nina ngiyazi sekuya esikhathini sokuba nihambe niyokudla kodwa nje ngidla kamnandi.
Notice how the woman's got her place.
This is son manje wesifazana unendawo yakhe futhi uyigugu. Solomon lendoda eyayinabafazi abayishumi lezinkulungwane noma eyayinabafazi abayinkulungwane njalo washo ukuthi indoda efumene umfazi ifumane into enhle.
He said a good woman is
wathi owesifazana olungileyo uyigugu emkhaleni wakhe lolo udumo.
But an unrighteous
woman ungamanzi egazini layo lokho kuphila kwayo.
He said there might be
wathi ingaba yenye indoda elungilefunyane enkulungwaneni uSolomon washo lokho.
But said you wouldn't
kodwa wathi ubunge mfumane wesifazane oyedwa olungileyo enkulungwaneni uSolomon washo lokho.
Now notice that
manje bekesisani lokho ukanjalo ke.
But you see woman
kodwa niyabosifazane uyigugu. Uma ufuna ukuba igugu kodwa isifiso sifanele sibe ngawe futhi niyabona ukuthi kungani umshado wesahlukaniso wawunjani ukuthi uJesu wakhomba emuva ngaphambili kwakungoba uhlobo lwakho lwaluyimbangela yaso sonke isono ingalezo sizathu isithembu lesahlukaniso nezinto okwavezwa eqaleni kwakungenjalo neze futhi akuyi kuba njalo ezweni elingaliya.
Look at Jacob, out of whom come the patriarchs.
Buani uJakobe kuyena okuvela okhokho. Wena bafazi abathe babe idazini. Wakhalwa izelamane ezimbili. Futhi wena bafazi bayizancinza ngaphandle kwalokho. Abesifazane bemithetho yabantu bonke ayehlala nabo. Nalabo okhokho wazalwa yilabo impela abesifazane abayizancinza. Nabonga bekho njalo na. Ufanele wenze izwi lihambe bushelelezi. Oh, nginamakhasi ngakho. Uma umfundisi kwenzeka angibuze ngakho futhi sihlangana nendawonye sikuxoxe. Kodwa ngempela uma enakho empeleni okukamoya angabona khona lapho ukuthi iqiniso ukukhumbuzo kulo.
owesifazane olungileyo uyinto ehle ngiyakwazi lokho ngiyakwazi lokho ngabesifazane bangempela ngike ngahlangana nabesifazane ongoqobo onguyimpela njenganoma yimuphi owesilisa owake wahamba ungovele eceleni nesinqamu sakhe futhi ekuweni wamlalela wavele uyingxenye yakhe
But it's up to her. She's made so
what
she can be filthy.
Wenziwe ukuthi akwazi ukubonakala futhi unikwa ilungelo lokwala noma ukuba avume. Lokho kuphambene nemvelo yokuqala ekuqaleni yabo kodwa nakho lapho okhona.
Now
manje yishumi nambili nqo ngakho ngizovele ngeqe okuthize lapha imizi zimbala ngifuna kunibuza okuthize.
Now remember I say this to just my God.
Manje kumbulani ngisho lokhu eqenjeni lami nje kuphela naphandle emoyeni ngikusho lokhu kubalandeli abangabami kuphela lomlayezo ubhekiswe kubo kuphela futhi engizokusho lapha noma yimuphi umfundisi yena yebo okwakhe lokho ungumelusi womhlambi akenze lokho akufunayo lokho kukuye noNkulunkulu noma yimuphi umpriesti noma yimuphi umshumayeli lokho kukuwe mfowethu Ngikhuluma kuphela lapha eJeffersonville kuyiyona ndawo kuphela engingakhulumela kuyo lokhu ingoba ngumhlambi okungowami ngumhlambi omoya ongcwele ongephi ukuba ngiqonde ukuba ngumbonisi phezu kwawo futhi uyongibeka icala ngawo futhi laba bantu bami kube ngabaphenduke lapha bevele ezweni lonke engibaholele kuKristu futhi bantwanyana ngilapho kunisiza futhi ngingumngane wenu ningahle nicabanga ukuthi ngikhuluma ngokumelana nani ngisho lokhu niyabo ukuba nisizakale ngiyanithanda futhi uma lokho kungenjalo uNkulunkulu ungumahleli wami niyazi ngiyanithanda lena yinto eqine kabi bengingazi ukuthi ngizoyethula kanjani Zokuze njani nqa nginabe silisi nabesifazane abahlezi ebandleni lami abanye babo usegalwe kabili noma kathathu na
Good man good women
Osilisi lomlelo esifazane abalongileyo bonke beqovekile kwenziwe yini na ukufundisa kwamanga impela bengalindi inkosini Lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo makungahlukaniswa umuntu hayi lokho okuhlanganiswe umuntu lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo Nxa unesambulo esiqondile ezivela kuNkulunkulu lowo ngumkakho nento efanayo lowo ngowakho konke ukuphila kwakho niyabo kodwa lokho okuhlanganiswa ngumuntu noma ubani angakuhlukanisa kodwa lokho uNkulunkulu akuhlanganisayo akukho umuntu ongake yalokothi akuthinte noma yikuphi uNkulunkulu akuhlanganisayo wathi makungahlukaniswa umuntu hayi lokho imathe edakwe ingxenye noma okunye okuthize kuhlanganisileyo Noma umshumayeli omunye ohlubukile nesiqhayeke semibhedeshi encwadini ungabavumela benze noma yini ezweni nezwi kaNkulunkulu lilele khona lapho niyabo ngikhuluma ngalokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo
Now I'm going to say this to you
Manje ngizosho lokhu kini ngikuqaphele kakhulu engikusho kini
I don't mean to be rough with you.
Angiqondile kuba nendluzu lakini bantu, angiqondile kuba nendluzu lakini bafuthi abangabefundisa, angiqondile lokho. Kodwa ngibophezelekile, ngiqonda ukuthi lokho kunikezelwe ezandleni zami futhi uma angikwazi ukukubamba, angazi ukuthi ngizokhipha kanjani. Uthi ngiyazi ukuthi letape yokwazi ohhe ngizovele nje ilungiselele ihovisi liyavuleka ngoba naku ufika niyabo. Njengoba kwakunjalo nje ngenzalo yenyoka kodwa ngoqobo kufakazekile ukuthi kuqinisile. Nginamaphepha khona lapha okukhishwe ephepheni lapho khona besifazane khona manje futhi ngisho nakokukhulu ezinye zezifunda bishop ezinkulu sinazo izithombe zokokuqala. Inyoka ihoquzele emlenzeni wesifazane nokuthi nje phakathi emzungeleza kanjani unazo zonke izinhlobo zemizwa nezinto into indoda engeke imthinte ngazo naleyo nyoka enkulu imsongolozele njalo njalo. Yiqiniso ngempela lelo futhi kuya ngokuba kubi kakhulu ngokuba kubi kakhulu futhi kuzoba kubi kakhulu inyoka eyayingesiyo yayingeke ibe nendaba yokulalana naye ngenkathi inyoka kodwa khumbulani ngangine inkulumo mpikiswano ngelinye ilanga ne hayi inkulumo mpikiswano umfundisi nje kasemzo of God nahambisana naye wathi unephutha ngalokho ngathi kuhle ngingahle ngithanda kuba wena ungitshele wayesethi ke waqhubeka waseqala ukukhuluma ngakho into yokuqala niyazi wazithola eselahlekile Mothe into eyodwa ayisho wathi mfowethu Branham kuphi lokho kwehluka na uNkulunkulu wathi eyodwa yenhlobo yayo manje kuphi lokho kwehluka othe kwakuphakathi komuntu nesilwane isayenze angakwazi ukuluthola manje na sikuphi na wathi ngabe sisemhlabeni na ngabe sasiyinkawe enkulu ishimpanzi na babo ngoba igazi leshimpanzi ngeke liqhubane nowesifazane asikho isinyisilwane esecubana naye Kabo lingeke kanjalo sidoda somuntu singeke sikubane nesikazi kungeke kukwenze manje ke sibeze silwane sithize na manje uNkulunkulu wathi yonke into mayiveze inhlobo yayo bathi ukulinda umzuzu njene umnandi buka moya ongcwele bathi mtshele silapha manje uqala ngathi phela kuwenzeka ukuthi yehluka wathi kodwa mfowethu Branham lokho sikhuluma ngezwe sikhuluma ngalona ngathi yebo umnumzane Kuthi ngathi bona kusobala bathu ukuthi ezinye izinto njenge dinosa isilwane sasendulo esikolo kakhulu esifana nento nendlovu engasekho enoboya obude namazinyo amade agobele ngaphambili njalo njalo izindlovu ezingesikho ezazinoboya obude namazinyo amade agobele ngaphambili izindlovu ezingasekho ezazinoboya obude namazinyo amade agobele ngaphambili njalo zehlukile njalo njalo ngathi kungahle ukuba kwakuyilokho wathi mfowethu Branham sikhuluma ngofakazi bezu uma isono silapha khona ke isono sokuqala sifanele sibe lapha futhi kule ngathi inkosi Jesu wathi ningakuzindli eniyakukusho nxa nifika phambi komuntu ngoba niyakubhika khona ngayelo hora nkosi ngizothini na wathi mtshele silapha ngokufanayo njengoba ngibona imibono emsamo ngathi silapha ngingazi ukuthi kuphi wathi kuphi na Futhi ngingacabanga ngisho wathi yinyoka. Akuyilokho ngempela ngokuba ayisesiso isilwane. Yaqalekiswa ukuthi yandiswa ngesizwe sayo zonke izinto zokuphila kwayo. Ilapha ngabe kunjalo na. Futhi sekuso leso senzo esenzileyo kusekhona isono esifanayo esisebenza ngokwesifazane njengobulili boyisilisa kanjalo. Kulapho la enezimo zakhe ezimhlanyisayo nezinto nxa enemizwa yakhe yedlule kude ngale kunoma yimuphi wesilisa obengake akwenza. Ngizoma lapho ngoba sisexubeni esiqubene ngizothola abanye besilisa ngizosizobuya sixoxe kabanzi ngakho nginawo onke amaphepha nezinto kubekwe khona lapha esandleni sami khona manje futhi bengizonilethela khona kulokhu kusa bengizothatha usuku olubhele kulokhu kodwa ngizovala manje ngokusho lokhu
This is to
Lokhu konene nebandla lami kuphela hayi ibandla lami umhlambo omncane ongikholwayo futhi ungilandele lokhu kuqondene nabo Yelingilangazi ukuthi uma ngilitshela noma yena kufanele kufike ngo isho kanje inkosi Bonake nganginemibhalo lapho ekwembula kimi kodwa inkosi uNkulunkulu ngingathini kulelo bandla na Ngizoba nokwehlukana Siniso siyebe sihleze emphemeni naphandle egcekeni nakuzo zonke izindawo izomshiya wesifazane na Abesifazane ngizoyishiya indoda yami na ngizokwenza njani na Ngathi inkosi ngingenze njani na
Something said to me Go up yonder in the mountain.
Into ethize yathi kimi nyikwela ngale ayintabeni futhi ngizokoka nawe.
And while I was up in the mountain not knowing.
Ngingathi ngephezulu etabeni ngingazi ukuthi ezantsi eThukson babe kubona.
But even this teachers called the church.
Kodwa ngisho no teacher beba biza abantwana bese intombazane nayami nabanye eklasini lesikolo futhi bathi ake nibheke ngale kule yantaba. Kwanifwe linombalo puze libukeka linomlilo elenyukela emoyeni futhi libuye lehle lenyukela emoyeni futhi libuye lehle
Miss Evans are you here?
Kusigazi Evans ngabukhona na Roni ukhona na sengibuya ngehla ngasegalati lomfana omncane ngasegalati igalati likapetroli lika Evans lapho Kodwa ngaphambi kokuba ngazi ukuthi umfana wayezotheli wangithatha ngezinyawo zami wathi mfowethu Branham ubuphezulu kuleyo ntaba ngaphezulu ngale ya bonge khona ngalo ukuthini Roni na cha boni yabo ukubona ukuthi wayezokwenza njani izikhathi eziningi izinto ziyenzeka angizisho awukusho kubantu kuba into yakho ingukuthi ubona okuningi kakhulu kwenzeka kuze kwejwayeleke kuwe yabo nje angibatshela abantu Ngathi Roni ubu wathi ngingakukhombisa ngqo lapho obukhona wathi ngibize umama futhi sama lapha futhi salibuka lelo ofulile ngaphezulu ngale yalehla lenyuka ngathi ufanele kube ngumfoti Branham ehlezi phezulu phakathi lapho ndawo lo ngunkulunkulu exoxa naye edolobha lonke lawo abantu balibuka wasukola ubalele kungekho mafu hlobo nomaphi nalelifu elikhulu elinombala ophuzi lilenga lapho lehla njengefonela futhi lubuyele emuva lubuye lande
friend and then I'm closing You can go from this.
Bangala futhi ke sengiyavala ningahamba ukusukela kulokho. Lokho kungenkathi lokho kwembulwa kimi engizontshela khona njengamanje ngakho ningakugeji.
Now I'm speaking to our followers only who
Manje ngikhuluma kubalandeli bethu kuphela olandela mina nalomlayezo kuphela hayi abangaphandle nifakazeleni ngalokho phambi kaNkulunkulu kuleli qembu nje kuphela.
manje sitholwa sibule ngova ngova ngenxa yolwazi lwezenkolo oluphendukezelwe ngabe kunjalo na ingakho yena besifazane enagana okwesibili nawe wena wesilisa ngenxa yolwazi lwezenkolo oluphendukezelwe manje ngifuna ukunikhombisa ukuthize angitshela khona
And if God, our Creator,
futhi uma uNkulunkulu umdali wethu wabuza umbuzo wenkathelo emhlabeni uJesu Kristu,
and when His delivering prophet came,
futhi ngathi umprofeti wakhe okhululayo efika uMose, ezathe eGibhithe ukhipha abantwana eGibhithe ukubafaka ezweni lesethembiso,
and Jesus said here that Moses.
NoJesu washo lapha ukuthi uMose ebone abantu bekulesi simo futhi wabanikeza incwadi esahlukaniso ngoba isimo sasiyilokhu esasiyikho Mose wathola okunje njengokuthi makavume uNkulunkulu wavumela uMose lo prophethi owethunyelwe kubantu ukuneza lencwadi esahlukaniso kubo Uthi kwabase Korinte bokuqala isahluko sesikhombisa ivesi leshumi nambili neleshumi nanhlanu kumprofeti weTestamente elisha uPawulu ohlangabezana nento efanayo ebandleni futhi wakhuluma lokhu lona yimina kusiyinkosi ngabe kunjalo na ngenxa yesimo sowehlukanisa Wakwenjalo kusukela kwasekuqaleni kodwa uMose wakuvumela noNkulunkulu wawazisa ngokuthi kungukulunga noPawulu futhi wanalungelo ngenkathi ethola ibandla lakhe likuleso simo manje yakholwa ukuthi lokhu kuqinisile futhi nikholwa ukuthi kuvela kuNkulunkulu Kodwa ngokuqinisekisa kwafulakhe nomlazo wakhe osuze wangifikisa lapha akafanele yini uNkulunkulu ngaziwento abangivumelane ukuba ngenze into efanayo ukuba nginivumele lihambe ngendlela eliyiyo futhi lingabe lisaphinde liwenze hambani nomkenu futhi nihlalisane ngokuthula ngokuba ihora selihambile ukufika kwenkosi sekuseduze Asinathi isikhathi sokuvithiza lezi zinto. Ingalokothi nizame ukukwenza futhi. Ngikhuluma kuphela ebandleni lami. Kodwa uma ukanile, uNkulunkulu wangifakazela ngalokho entabeni ukuthi ngingakusho lokhu. Isambulo esingesikho kwemvelo yasemhlabeni ngenxa yokuvula kwezimpazi isikhombisa ukuthi lona ngumbuzo osezwini kaNkulunkulu.
Let them go on and as they are.
Baba kubeke phakathi njengoba benjalo futhi bangabe besona. Wakungenjalo kusukela kwasekaleni kunjalo, wakungenjalo futhi akuye kuba njalo kuphelele. Kodwa phakathi kwezimo zesimanje njengoba kaNkulunkulu angeke ngizibize ngomprofethi wakhe kodwa ngiyakholwa ukuthi mhlawumbe uma ngingethunyelwe lokho ngiyamendlalela uma efika ngakho phakathi kwezimo zesimanje ngiyakuyala ukuba uye ekhaya lakho nomkakho manje uma ujabule naye uhlele naye nikhulisa abantwana benu ngokuyala kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu abe nomusa kuwe uma uke uphinde ukwenze lokho Kulisana abantwana benu kubangayenzi neze into njengaleyo nibakhulise ngokuyala kukaNkulunkulu. Kuthi manje njengoba ninjalo asambeni manje ehoreni eselihambile lakusihlwe esiphila kulo futhi sijonge emgombeni wokubizwa okukhulu kwaphezulu kuKristu lapho zonke izinto ziyoba nokwenzeka khona. Ngeze ngilibone kulowo busuku iNkosi uNkulunkulu inibusise sisakhuleka.
Lord God, we give you thanks. We give you praise.
Kosi uNkulunkulu sinika wena ukubonga sinika wena udumo usenguye uJehova omkhulu owavumela uMose Mose leyo ngeke futhi ukuthi abatshelene abantu bakhe na ukuthi uNkulunkulu wamvumela ukuba anikeze incwadi esahlukaniso uPawulu umphostoli omkhulu owaye ngumlobi weTestamente elisha njengoMose owaye ngowelidala
Moses wrote the laws
uMose walowe emthetho nokuhleleka kwemithetho Abaningi babaprofeti amazwi abo ajovelwa kukho kodwa Mose walebo imithetho futhi wangumela incwadi ukuba abalobele incwadi yesahlukaniso ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo
The great Saint Paul being the writer of the New Testament
Upawulo ngwele omkulu engumlobo weTestamente elisha naye futhi wakwazi ukuqinisa kanjalo ukuthi ngikhuluma phansi kwalezi zimo mina hayi inkosi. Kunjalo namhlanje inkosi uNkulunkulu ekupheleni kwezwe njengoba silapha phansi komusa kaNkulunkulu sazi ukuthi masinya sizophendula ebukhoneni bakhe. Lokuthi wenze ukukhulu kakhulu inkosi ngene eqiniso ebusweni balabo abantu bazobambelela kulokhu njengokuthi kuvela kuwe. Nokufakaza lapha namhlanje njengabantu abaningi abahlezi lapha baze basibona ngisho leso sibonakaliso phezulu entabeni. Lapho izingelosi zenkosi zafika esivungubhungweni lapho kwangena khona izingelosi ezisikhombisa lapho khona ukuvulwa kwezimfihlakalo ezisikhombisa kwasombululwa khona. Leyo ngelosi efanayo ngendlela efanayo etabeni efanayo ngosuku lokhu okwembulwa ngalo. UNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi abantu bazoya ekhaya bebonga ukuthi uNkulunkulu baphele umusa. Kuphela-ke kukhulumile enkosi ngemvume futhi ngikusho kuphela ngemvume enkosi futhi abantu mabathokoze kakhulu ukuthi abasophinde bazame ukwenza leso sono futhi futhi bangephinde bazame ukwenza noma yisiphi isono kodwa bakuthande ngezinhliziyo zabo zonke. Nkosi yenze le mindeni ijabule futhi sengathi ingakhula futhi ikhulise abantwana bayo ngokuyala kaNkulunkulu. Ngokuba umlayezo wami ebusenhliziyweni yami sewethuliwe Nkosi. Ngenze konke okusemandleni ami nosathane ube nami amaviki namahora ngingalali. Kodwa manje ngiyayala ngawo Nkosi kulabo bantu ukuba bawufundisise futhi bahambe baphilele wena. Siphe khona Nkosi sekusukile emahlombe ami manje sebesezandleni zakho ngikholekela ukuthi uzobabusisa. Busela amathu Nkosi okusanda kubekwa nje lapha ngenxa yabagulayo nabakhathazekile. Sengathi lobo busuku bungaba ngobunye bobukhulu kuna bonke busuku bunamandla ukuthi bonke abantu bazophulukiswa. Siphe khona Nkosi sibusise ndawonye. Sengathi singahamba ngokuthula. Sijabule futhi sithokoza ngoba uNkulunkulu okudaliweyo usasikhombisile selokhu kwaba sekuqaleni futhi waselulela isandla encoba ngoveni yethu esikuyo umusa wakhe futhi kulolu izinsuku zokugcina. Oh, uNkulunkulu omkhulu nophakade sikubonga kakhulu ngakho. Futhi sengathi izinhliziyo zethu zingajabula kakhulu ukuthi singeke sisaphinde sibe nesinye isifiso sokuba sikone egameni likaJesu. Amen.
I love him. Why shouldn't you love him? I love him because he first loved me and purchased my son.
Yakusho manje ukuze abefundisi baqonde lokhu uqondele nalabo olandela umlomlayezo kuphela. Oh, niyajabula na? Ngitshele iqiniso esho kanje inkosi yonke indawo. Manje asisukume siphakamise izandla zethu lapho sicula futhi ngiyamthanda. Ngiyamthanda ngomusa wakhe, ngiyamthanda ngesawu sakhe, ngiyamthanda ngezwi lakhe nezwi lenkosi leze kubaprofeti.
Come on, brother.
Wasn't for it too.